Blog Talk Radio.
Muteza amatwi radio itahuka ivugira i Washington DC turi ku gatanu ni tariki ya 25 z'ukwezi kwa gatatu umwaka 2022 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye ndetse n'abasangira ngendo mumenyereye mu gihe ni iki ni Ali Abdulkarim na Itimati na Mushobora bikaba ari agaciro rero gakomeye kubana na Roger Rusesabagina nawe kuri mugoroba dufite rero timu y'abakomredi batatu bari budufashe mu kiganiro cyacu cy'umugoroba Roger Rusesabagina twamutumiye kugira ngo turebe ku makuru avugwa nyine ku mubyeyi we ku byo mwabonye birimo gukorwa mu Rwanda aho abavoka baburanira ngo aba victime bari bavuga ko babaye victime kubera ibitero bya MLCD cyangwa FLN bandikiye za ambassade ambassade ya America na ambassade y'ababirigi basaba yuko nyine ngo Paul atarekurwa ahubwo umuntu yakibaza impamvu iyo pressure ihari kumva uri victime ukavuga utari ko urubanza ntirurarangira ntibararusoma ariko bibaye ngombwa ko abanyamategeko batera intambwe bakajya muri ambassade y'abanyamerika n'ababirigi bavuga bati ntitwifuza yuko Paul yarekurwa kandi tuzi ko urwego rw'ubutabera mu Rwanda ruva ko rwigenga bihatse iki bivuze iki ninde wambwiye ko Paul agiye kurekurwa ku buryo rero basasa imigeri bavuga bati reka twihute kugira ngo ijwi ry'abavictime ryumvikane ndi kumwe rero na Roger araza kugira icyo atubwira wenda atubwire n'uko wenda umubyeyi wameze tunarebe muri rusange ubutabera bwigenga mu Rwanda bari abantu b'abavictime ko batanze kese mu rukiko bigenda bite kugira ngo bajye muri ambasade kwandika bagaragaza yuko bateye impungenge niba polisi yarekurwa kandi urubanza rwarabaye postponde bazarusoma mu kwezi gutaha hasigaye iminsi icumi ni ibintu biteye amakenga rero sinzi wababwiye wenda ko Paul yabagiye kurekurwa ariko binabaye byaba ari amahire cyane byaba ari ibyishimo abavictime baba bajya gusaza imigeri bati tubaza kubira mu kanya ku ngingo ya kabiri turahita tujya ku kibazo tumaze iminsi gisakuza hano hanze hari ibintu ubundi ntajya mvugaho na voidinga kubera ko nta gaciro mbiha ariko iyo mbonye bikomeje gusakuza ndabizana abantu bati ihuriro nyarwanda ari mu cyaro na Kigali ndagira ngo mbigaruke kuri mugoroba wabitewe na message nyinshi mba nakira abantu bataba mu ihuriro abantu basakuza hirya no hino bakora ibiganiro baduhira hirya no hino bati hari dialogue ari ibiganiro hagati ya RNC na Kigali kibazo kibabivana he njyavuga ni Kigali icura imigambi yawo mibisha ikayoreza muri nabwo biranza kungura kuri mugoroba muze kunyanganira ikabyoreza mu cyitwa opposition hanze bakabicuruza cyane hari umbwiye ati ariko ubundi wa opposition ni iki dabolo wenda bizasaba ko nzahindura kujya mvuga n'ijambo opposition hajya mvuga mouvement révolutionnaire Rwanda National Congress ariko dufite abantu dufatanya nk'ubu turi kumwe na Roger kuri mugoroba nzi neza ko se yakoze rite yo gushaka impinduka mu Rwanda nabyumvikana niyo mpamvu mvuga ntawe nshaka guheza ariko tuzabiganiro turebe ijambo twakoresha kuko biratugora somehow iyo abantu bavuga bati namwe muraterwa mukitera iyo ngingo ndaza kuyigarukaho cyane kuko amagambo yavuzwe na Ngirente n'ayavuzwe na Nshuti Manase kere kuri stupid mumbabarire rwose iyo langaje nkoresha uri ikimara uri igicucu kumva uvuga uti RNC mu biganiro na Kigali kandi ba nyiri ubwite babyivugiye turaza kubigarukaho turaza none kureba ku ngingo irebana n'akarengane mu Rwanda murabona akarengane mu Rwanda hari inzara irengeje igipimo si uko nabivuga ibiciro bikomeje kuzamuka twavugaga ibiciro by'amasukari tuvuga ingano tuvuga n'ibindi mu byubara bibishize none murabona ko hari ikintu cya gaze irimo iratumbagira umuvunyi ejo abaturage mu turi ibibazo byose by'abantu bashonje bakennye ukambwira ngo Kagame yavuga ngo igipimo cy'ubukungu cyateye imbere ubukungu bw'u Rwanda burabuminga muri happiness report bakagira zero bakaba banyuma bagaruka bakati amahanga araturenganya mu kujya kudukotinga ntabwo bavuga ukuri kwacu turaza kubireba rero nabyo wenda mu kiganza cyacu cy'iyi mugoroba reka n'ubanze mbaye bagenzi bacu babasuhuze reka duhe kuri Roger Rosette Bagina komande Roger nizere ko muri amahoro hashize iminsi tutaganira wowe na famiye ku by'umwihariko nzi neza ko muri iyi myaka irenga ibiri mukiye ibintu bikomeye cyane wafata umwanya gusuhuza abateze amatwi ikiganza cyacu cy'iyi mugoroba
Ejo urakoze cyane kumpa ijambo no kuba ntuye mu kiganiro nkaba nishimye kuba ndihuje kuganira nawe n'abadukurikiye bose nabo nagira ngo mbasuhuze kandi suhuze nabo turi hano kuri pano harimo Ari na Epimake nize kutubagira ikiganiro cyiza urakoze
cyane rwose ngushimire kandi mba mbona n'ibyo bashyitsi bakora hirya no hino muritanga ku buryo bushoboka kandi abanyarwanda bakwiye kubigiraho babona kudahindwa n'agahinda n'amateka cyangwa bitewe n'ibyo bakoreye umubyeyi wanyu mukumva yuko mwa giving up kuko njya mbona abandi yari umuntu wo muri famiye wafunzwe ururimi makaro cya karumira ati ntabwo nzongera kugaragara kuri sene ni ibintu biteye agahinda cyane komurede epimake na mushobora ikaze mu kiganiro
urakoze bwana Serge ndagusuhuje ngasuhuza abagenzi banye duhuriye muri iki kiganiro Roger Rusesabagina na Abdelkarim Ali abasuhuje abadukurikiye bose kuri radio itahuka cyane cyane abayoboke bihuriro nyarwanda n'abandi bose duhuriye muri uyu mugambi wo gutabara abanyarwanda nkaba nizeye ko turi bugira ikiganiro cyiza bwana Serge
urakoze cyane Comrade Ali Epi Martin amushobora Comrade Ali Abdelkarim salam aleikum
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Comrade Serge ngusuze kandi ngushimire kuba wateguye kino kiganiro nagukuritseyo abantu bari byabindi bavugaga bavuze byinshi cyane ubwo ntituza kubigeraho nabyo turabivuga yuko ngo washwanye wagiye byagize iki
abo narazutse ntabwo uzi muri bibiliya ko bavuga ngo umwana w'imana yapfuye nyuma y'iminsi itatu arazuka madalena ajya kumva asanga ari muzima
abantu bibagirwa yuko hari ibindi bintu byo abantu natwe turi abantu ukene ntibategeza ngo nibura wanaruhutse but ni byiza kuba waragarutse uri the same Serge cyangwa uri even much better so twara ku missinzi of course ariko ibyavuzwe warakoze kuba utarabonetse kugira ngo abavuga ubusa bavuga ubusa nkaba rero mbona y'umwanya nanjye wo gusuhuza umuvandimwe wacu Roger namufata mu mugongo we n'umuryango we ku kibazo bagumije gukora ku byerekeye se w'inzirakarengane ufungiye by'akamama kandi banashimutse nyine bakidinapinze tubakomeze ariko nk'uko bivuze tubashimire kabisa ubwitange no kuba ari intangarugero ku bandi banyarwanda patikira urubyiruko rw'abanyarwanda bajya mu bibazo by'ababyeyi babo cyangwa by'abavandimwe babo bakaruca bakarumira cyangwa bakazimira mu kuba barahagutse steadfast Roger na bashiki be na mama wabo na bagenzi babo bose turabashimira cyane intangarugero niko guhirimbana ariko cyane cyane guhirimbana bitangirira cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose bijya kurishyira ku rugo kuba barahere baravugiye se wabo rero ni ibintu bibaheshe icyubahiro no kuba ari intangarugero turabashimira cyane Roger n'abagenzi bawe batubwirire kandi turizera yuko papa wanyu bitari kera azarenganurwa agafungurwa kuko afunze by'akamama azira ubusa asuhuza na Comrade Epi Make asuhuza abadukurikiye mbifuriza yuko turi buze kugira ikiganiro cyiza hakomeza abarimo abakumijemo gusiba abagaturika bifuriza yuko baguma kugira igisibo cyiza hanyuma nkifuriza n'abayisilamu ntekereza yuko nko kwa gatanu kuri gitaha Serge ushobora gutangira igisibo cya Ramadhan abo nabo bakazatangira bagategura igisibo cyabo neza bakazakigira kikazababera cyiza wo mu Rwanda tuzi ko bitoroshye ariko ni ukwihangana bagasiba noneho hajemo n'igisibo gikubitiramo yuko banabuje no kwa nyina adani barayihagaritse mu Rwanda byose ni urusobe rw'ibibazo bigenda biza ariko bigaragaza impamvu twahagutse ko ari impamvu nyayo yuko ari impamvu ifite ishingiro so Serge nkaba nizera ntekereza yuko turi bugire ikiganiro cyiza urakoze
urakoze cyane Comrade Ali Abdelkarim wari uhise unabikomoza kuko nibyo bintu naganiriye mu kiganiro gishize twibaza nyine rwa rugamba Kagame n'agatsiko bashoye ku bayisilamu icyo ruhate wenda tubaza kureba komantere ko twabiganiye birambuye mu kiganiro giranye na Barak ndetse na Frosa Mutuyemungu ariko mbere ko tujya mu kiganiro amasegonda 30 kuko bimenyereye muri kino kiganiro nidusengera ni Ali ni Epi Martin
ni njyewe noneho I think
ni wowe no mu gisibo cy'abakristu ni wowe udusengera ariko wenda ntaburagira imaka kuzabeye impamvu
maka nanyizeyo gusa ariko by'ubucuruzi atari ukugira ngo ngiye
uzabeye impamvu
ntabwo nagiye kuri kaba nanyizeyo gusa
Okay. Anyway, amasegonda 30.
Yes, murakoze cyane. Twiyoroshye rero twereke ikiganiro cyacu natwe twereke Imana. Mana nyagasani twiyoroheje imbere yawe tukwereka kino kiganiro tugiye kugira cya raditaho kigiye n'iki cya buri wa gatanu. Turakwereka umuvandimwe Roger n'umuryango we bafite agahinda k'umubyeyi wabo uri Rwantambi uri mu mabohero ya Kagame, kandi asanzwe afite uburwayi kirutse kansa ari mu zabukuru aho yakaba yaruhuka, ariko nyine leta mbi yaramugize. Imana turamukwereka kugira ngo umukomeze umufata hari ubuvune hose akomere kandi yihangane. Twihanganishe n'umuryango tunawusengere ugume ibyo urimo gukora byose. Imana nyagasani bijye imbere se wabo umubyeyi wabo bamurekure. Turakugaragariza Imana nyagasani abanyarwanda bose barimo kurengana, bari mu mabohero, barimo kwamburwa ibyabo, bagiye baburaye bagumiza kuburara kubera ubukene, kubera imibereho mibi. Imana nyagasani turimo kubakwereka kugira ngo nabo begere, ubahe gukomera, ubahe kwihangana. Ntabwo byoroshye ariko ni wowe ushobora byose, ubibafashemo. Turakwereka Imana nyagasani abarimo guharanira impinduramatwara bari ku rugamba rwo kugira ngo batabare Abanyarwanda. Mane ubahe ubwenge, ubahe ubushobozi, ubahe n'uburyo bwo kwitoranyiriza icyiza bakivana mu kibi, bitandukanye na deception cyangwa se amacakubiri aturuka Kigali agakoreshwa na bamwe biyita ngo bari hamwe nabo kandi batari hamwe nabo. Turizera yuko Mana nyagasani uzajya ukora uko ushoboye Abanyarwanda bose ukabashyiramo umutima wo kuba umuntu umwe, wo kumenya ngo ikibugarije cyugarije bose. Mana ukadufasha kugira ngo twese dushyire hamwe kugira ngo tukigobotore, utabare cyane cyane abari mu Rwanda bo barimo kurengana by'agahebuzo. Tukaba rero tugiye kugira kino kiganiro tukikwereka ngo tube hagati, ntikibemo amarangamutima. Nitugira amarangamutima, Mana uduhe ubwenge n'ubushobozi bwo kwivanamo, tuganire ibintu byubaka, tuganire ibintu byubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, unabahe icyizere, kandi tuganire ibintu bituma abantu basobanukirwa kuko niko kamaro k'ibiganiro. Mana turakwereka bagenzi bose ba Kristu barimo gusenga, bari mu gisibo cya cyerekeza kuri Pasika mu nzira ndende Yesu yanyuzemo. Mana bakomeze n'amasengesho yabo yakire. Tukakwereka n'abasilamu barimo kwitegura kujya muri Ramadhan, uzayiha umugisha nk'uko usanzwe nk'uko twe mu idini y'Ikisilamu turi muri Ramadhan bw'Imana yegera bugufi, uzegere bugufi kandi bihangane kuri kiriya gikorwa cy'igikoza soni leta y'u Rwanda yaberetse yuko gusenga itabishyira imbere. Tuzi ko n'ubundi yari isanzwe yarirukanye Imana mu bintu byayo byose, ariko turizera yuko byanze bikunze vuba ahangaha Imana uzongera ugahaba intebe mu gihugu cyacu, ugahaba intebe mu mutima w'Abanyarwanda n'abo barimo kubikora. Imana turizera yuko uzaba babiri. Ibi byose Imana tubigusabye twizeye yuko uri butere bugufi. Amina, amina. Urakoze cyane Serge.
Amen, amen.
Amen. Urakoze cyane Comrade Ayabari mu kwisengesho ryiza. Munyemere rero dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba nyuma y'isengesho. Reka duhere ku ngingo ya mbere, wenda kuko umuvandimwe Roger turashobora kumugumana igihe kirekire, biraterwa n'igihe yumva yabana natwe bitewe na timing afite kuri mugoroba n'izindi gahunda aba afite. Nagira ngo duhere ku ngingo ya mbere. Roger, mwabonye inkuru igaragaza yuko abiyise abavictime, abiyise ko baregera indishyi z'akababaro mu rubanza nyine rw'ikinamico, bamwe bavuga ngo bazanyaruguru cyangwa iyo za kitabi, bamwe bavuga ngo batwikiye mu mabisi, abandi bati twagabwe ibitero, bandikiye ambasade ya Amerika n'ababirigi basaba yuko umubyeyi wawe atafungurwa. Afata unarebye iriya petition yo kujya gutanga impuruza muri ambasade ivuga iti Paul ntabwo yarakwiye gufungurwa ubundi cyose cyambere rukwiye kubabaza uravuga ati kuse ko Paul azafungurwa ninde wabwiye ko Paul azafungurwa kugira ngo mukore petition burya hari intention ya petition iterwa nuko wenda hari information yari ikinze noneho abandi bakagira impunge bati reka dukore petition wenda duhagarike igikorwa runaka cyagiye kuba amaradiyo mu Rwanda cyangwa ibinyamakuru byanditse munsi ko abarega Paul Rusesa bagena bandikiye amahanga bumvikana ikibazo byabo bakavuga yuko ngo bamwe mu bavoka muri uru rubanza rwa Paul Rusesa bagena kuri uyu wa gatanu ngo bashyikirije inyandiko abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda byasabye ko Paul Rusesa bagena afungurwa ngo baravuga ibihugu byagaragaje ko afunzwe nyine mu buryo bunyuranyije n'amategeko Sachas cyangwa nk'igihugu cya Amerika n'igihugu cy'Ububiligi bitewe nuko n'umwenegihugu w'Ububiligi akaba n'umuturage ufite green card holders wa Amerika ngo bagiye kuri ambasade y'Ububiligi na Amerika ku cyicaro cyayo ku byicaro byayo nyine cyari mu Rwanda no ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye yumva ntabwo bagiye muri izo mpande gusa ahubwo bagiye no kuri headquarter cyangwa ku cyicaro cy'umuryango
ya EU
ya ikicyaro cyuhagarariye ibihugu by'umuryango w'umwe bw'i Burayi ngo muri iyo nyandiko hakubiyemo ubusabe ko Paul Rusesabagina wahamwe n'icyaha cy'ubugome mu bitero byabereye mu nkengero z'ishyamba rya Nyungwe I Nyabimata atafungurwa mu bijyanye n'inyandiko harimo abagizweho n'ingaruka n'ibyo bitero byabaye muri 2018 abasaba ko Paul atafungurwa babikoze mu gihe hasigaye iminsi icumi kugira ngo urubanza rusomwe n'urukiko rw'ubujurire aha ngaha njye nkimara kubona iyi arerite gugu inyorereza arerite imbwira ati hari abantu bamaze gutanga nyine izi nyandiko mbamo na arerite zitandukanye ziza zigenda nibaje nari kubundi agatsiko katubwira ko Justice y'u Rwanda yigenga katubwira ko ubutabera bw'u Rwanda bwigenga uzumva Kagame avuga ati ubutabera bw'u Rwanda ni independent burigenga noneho bitera urujijo kumva yuko abavoka swadi z'aba victime hasigaye iminsi icumi ngo basome umwanzuro mu rukiko rw'ubujurire bo bateye intambwe bajya muri ambasade ya European Union bajya muri ambasade ya Amerika n'Ububiligi kuvuga ati please Paul ntabwo agomba gufungurwa kandi ubutabera bw'u Rwanda burigiye no kugamara bitubwira aha ndibaza nti iyo step bateye kujya kuvuga ngo ntibashaka ko Paul afungurwa ntabwo yakwiye influence decision y'urukiko icyo ni ikibazo cya mbere ndibazaga ikibazo cya kabiri ninde wabwiye ko Paul azafungurwa ku buryo basaze imigeri batera intambwe bavuga bati reka tujye muri izo ambasade ko turi aba victime nabonye abavoka babo bavuga bati Paul yagize amahirwe kuri level international umuryango we waramuvugiye ku ruhando mpuzamahanga ku buryo buhagije uyu ni umwanya kuko n'aba victime bumvi ijwi ryabo ryumvikana bitewe muri z'ambasade ariko ntawo bihuye ntabwo wakora comparaison y'ibyo mwakoze kuri scene international muvugira umubyeyi wanyu noneho ngo aho Paul ari bavuga ngo judicial independent ubutabera burigenga naho batera intambwe tutaramenya na outcome y'ikemezo bazafata mu minsi cumi n'imbere Roger mu magambo ye nagira ngo nanifuza ko tuganira kuri mugoroba nk'umwe mu banyamuryango b'abana barusize bagina mutubwire ko mubona zino mpungenge abitwa ba victime batangira gukora petition muri za ambasade bavuga bati ntitwifuza ko afungurwa nk'aho bababwiye ko azafungurwa umwanzuro w'urukiko bawuzi ahubwo byatuma ndirinda kujya guteka ariko byatuma mvuga ni hashobora kuba hari abaye rike igaragaza ko babona ko outcome ishobora kuzaba atari favor kuri bo bakaba bati dutandukane cyangwa dutanguranwe tuvuze abahanda muri media no muri za ambasade tuvuge ko turi aba victime tutanejerewe n'iki cyemezo kigiye gufatwa ubutabera bw'u Rwanda burigenga Sero Kagame n'abacamanza bo mu Rwanda ijambo ryanjye bwana Roger Sipogine
urakoze Serge abo ba victime cyangwa intumwa za perezida kuko nta urumva ko bagiye bafite abatumye kujya kuri za ambasade no ku kugicaro cya Union Européenne ariko ntabwo bitangaje kuba babikoze ntabwo nabitegeza kuri yo angle uri kubivugamo ko ndashobora kuba haba Eric birashoboka ariko no kuba bashaka ko momentum endi ibaganaho igitangaje nuko nyenko kubivuze haburi imizi 10 kugira ngo abacamanza bwo umwanzo w'urubanza kandi aba victime cyangwa intwa za rubanza za leta cyangwa za president nubundi bo bazi ko bo nubundi bazatsinda kuko bari muri ntuza bari mu bakinyi b'ikinamico bahetswemo niwa yorganize ku buryo nande byantangaje kuba badesize kujya gusa nk'abigaragambya uyu munsi kuko icyo bandi bantu bashobora kwitiranya abo ba victime bafite interes zabo mu rukiko n'abandi baregwa bafite interes zabo papirewe kuba ababirigi barasabye ko arekurwa birumvikana kuko bo bareba ntuza icyo bita fax mu cyongereza avuga bati isa CRF ntago agwa ngo kugira ngo ukuntu twumva ngo tumukunze ngo mu mutima uramurekure bavuga ati umuntu baramukidnapye kidnapping ni icyaha gikomeye au niveau international ni umuturage waho nubwo bagomba kumuvuganira cyane cyane ubonye ko arengana ku mugaragaro ntabwo ibi bintu babivuze badafite aho bashingiye barebye urubanza babona ku rubanza nta rubanza rwarimo ahubwo byari ikinamico bya bintu birenze nubanza na nivo ya primaire abana nabo bagenda bakaba bacamanza na avoka donc urumva ko hari facts bibajeho ababa ko bava ko ari umubirigi abyumva kumuvuganira ko umubirigi bimugira umuturage w'umuryango w'abanyaburayi kandi nuko ari no muri Amerika ari umuturage wo muri Texas nabyo bikatuma abanyamerika bamuvuganira ariko ntibapfuye kumuvuganira bamuvuganiye kubera barebye facts bareba ukuntu urubanza rwagiye bareba amakosa yabayemo umuntu n'umufite ubwenge urenganira adashobora no kumva bagati ibintu nabyo nagahomamunwa ntabwo twareka ngo bihite tutagira icyo bitubivuzeho donc kuba aba victime kujya nibashatse bajyana na leta ntabwo byantanga zafashe amabisi ijana bakohereza y'abantu bakajya birirwayo bafunze umuhanda ariko ntacyo byahindura kuko fact ni fact nta kintu na kimwe ntantu ushobora kwihindura biranditse urubanza barushije kuri YouTube umuntu wese ugenda akarukurikirana ntushobora gufata umuntu umukunda ni 2025 cyangwa life in prison utagize uterekanye na preve nimwe uravuga ngo waburanije urubanza ntabwo ibyo ntibibaho na ku buryo rero ushatse wagenda ukabi umuntu wese akabisubiramo akabira kuri YouTube nta byari birenze n'ubuswa na ntabwo ko nta preve barafite n'umuryango ntazo barafite nta bajyaje kuzifabrika bazanamo n'aba victime nyine nabo bamwe badasobanutse bumva nabyo harimo ibintu byahimbwe ariko natwe ntibyadutangaje ariko bamwe mutabyadutangaje kuba babiyemerera kubikora kuko izo resolution zimaze igihe zarasohotse ntabwo zasohotse ejo tuyo ndabarekure kuba reaction y'ukuntu byabaye last week reka tuze tubirwanye uyu munsi harimo resolution zimaze umwaka n'imeze amezi ku buryo kuba baditse kubikora uyu munsi nabyo nyine harimo akantu k'urujijo ariko tuzareba icyo bitanga ariko nta kintu kibi kigana cyo kidutangaza
none se Roger ubushize ubwo duherukana hagiye haba n'ibindi bintu bitandukanye nagiye mbona cyangwa dusoma ubushize twasomaga yuko mwatanze ikirego hano muri Leta Zunze za Amerika muregera indishyi z'akababaro kuba umubyeyi wanyu yarashimuswe muregera Leta y'u Rwanda muri hano muri Amerika urumva hari navuga ko n'urubanza ruremereye uko Leta y'u Rwanda ishinze umubyeyi wanyu mu nkiko zo mu Rwanda namwe murakoresha imbaraga ku ruhando mpuzamahanga cyane navuga nkano muri Amerika nibuka ko ari imanza mwari zira kampanyi y'indege Game Jet muri San Antonio iba nibuka n'ejo bundi mwakoze n'undi rubanza mwafaye indi kese yo y'impuzamarira ndabibonye muri African Intelligence naniteguye wenda ko mubitubwira muri press conference ariko n'uyu munsi nta kintu mwabitubwiraho ariko amakuru ararikinga irimo kuba ubona yuko hari imbaraga zirimo gupeza ku mpande zose uko Leta y'u Rwanda ibikora kuriya namwe mufite ibindi mukora ku rundi ruhande ibitari ibanga wabitubwira iby'ibanga ubyihorere inzira Leta y'u Rwanda yafashe kuvuga ngo reka tujye muri ambasade tuvuge tuti nyamuneka rimo dufashe kugira ngo pora dafungurwa ubundi biganagahite kumva yuko wowe uri mu gihugu cyawe ufite ubutabera bwigenga leta yivuga ko izaguha ubutabera ari wabo ngo ntibihagije ugomba kujya muri za ambasade aho mwene igihugu akreminga ko bamuvugira harakari n'umufite wenda kuri dosiye y'umubyeyi wa wenda ibitari ibanga ariko ibyibanga byihora ariko development zaba zirimo kuba amagingo ya
ibyo byo noza bya case wenda byose nabijyamo cyane kuko harimo ibintu byinshi turabijya ku murongo tuza ariko tuzabiganiraho vuba igihe nikigera kandi hatari kera ariko kuba wagiye vuba ngo nyine nk'uko wavuze igihugu u Rwanda rufite ubutabera bwigenga kandi butarenganya bari mu gihugu cyabo bizera ubutabera bwabo sinzi impamvu wajya gutaka ku Babiligi cyangwa ku Banyamerika cyangwa Konyaburayi kandi wowe ufite amakarita yose mu ntoki ari gukontorora ibintu byose ntabwo bisobanutse nta ntibyumvikana ariko ntega ko wenda urubanza rwa papa wenda ikintu wenda rwarekanye leta y'u Rwanda cyane nuko bamenyereye ko bagenda bagafata umuntu bakiba umuntu hano bakamugenda akamubika undi bagenda hariya bakamwica undi none ntagire ntibivugwe hanze bakaba bafite ya image yabo yo kuri Arsenal na Paris Saint Germain ibintu byose bigenda neza ari igihugu cy'amata n'ubuki ariko noneho kuba noneho amata yose menshi y'ibihugu bitandukanye ari kubareba bakabone kuko bari aho kugira ngo babone kuko bashaka kwiyerekana nabyo bitangiye kubageranja bakabikora ibintu batamenyereye ku buryo bituma hajya n'inzirakisiyo zidasobanutse kuko mu by'ukuri ntabwo aba ngo abantu ngo abavoka n'abavictime w'ibintu byabere mu Rwanda kuri kese mu Rwanda bagiye kuburana kuri bagiye gusa nk'abigaragambya kuri ambasade y'ikindi gihugu noneho ngo bagenda ngo impapuro ngo bazange umuzamu ibyo ni ibintu bivuga ko ni bitari organize bitatekerezwaho neza ariko ntabwo bidutangaza nk'uko navuze mbere kuba babikuze ariko nta sansi bifite ariko kuba nkeka ko abanyarwanda kuba batamenyereye ko burya barataka ariko ntibagire umuntu kontrataka cyangwa se bakontrataka wenda bakagutegekesha byihuta ariko batajya gukora ko n'abanyarwanda benshi noneho n'iyi za social media zitangiye kuzamuka nkitahuka kuba mufite ijambo ushobora kuvuga abantu bakumva ibyo ni ibintu batamenyereye ku byo bari kugeza ntiyaka kugenda bashaka bageza kwa adapta ariko kritike ifite ingufu ntabwo wayimenyereye kandi babona ukuntu igenda ikura nabyo no bihuriramo n'izibanza muzehe n'izaba n'abari abantu n'abakizito n'aba bantu bose bari kugenda barengana n'uwo muntu yarengana bigahita bijya muri social media bakabura ukuntu babidefanda nabyo birimo noneho bagasa nk'abagenda nyine basa nk'ubwo nk'abasaza imigeri nyine bagereza ukuntu bakwidefanda ariko nta organizasiyo kubera ko n'ibintu batigeze bitegura basa nk'abafashwe imiti
none Roger urubanza rw'ikubitiro umubyeyi wawe bamukatiye imyaka 25 niba nibuka wibuka ko ubundi Judge Muhima nyine yaruburanaga yarahagara urukiko basabaga imyaka 25 urabyibuka niba nibuka 75+ simumva noneho bamuhanitse imyaka 25 usanga ari mu myaka 20 niba nibuka gutyo haba ubujurire kandi umubyeyi wayikuye mu rubanza ni ukuvuga ko izi manza zose ntabwo azitabira bivuze yuko nibo badesida nta mwavoka w'uri hariya ngo aramudefanda cyangwa agaragarize urukiko uko abibona impungenge mfite wenda reka wenda umunyamategeko Rusagara Metro Rusagara niba wahamagara ku murongo wa telefoni aradukurikiye Metro Rusagara wahamagara muri studio wenda nkaguha ijambo minota nk'ibiri tukagira icyo tubwira kuko yandikaga Metro Rusagara ngo avuga ati harimo pressure yanditse avuga ati komera Serge ibyo bintu bisobanuye neza pressure ruya rubanza ruteye Kagame kohereza abantu muri ambasade ni ukugira ngo Kagame yerekane ko gufunga Rusesabagina biri mu nyungu z'abanyarwanda ibiri umunyamategeko metero sagara bitwarikira gano kuri YouTube muri commentaire nanye nabyibajejeho hasigaye iminsi cumi ngo basomerwe kandi rwo rubanza rwa nyuma Sankara yavuze ejo bundi arimo ahawe ijambo ku munota wa nyuma nyine ngo aclosing remarques ze za nyuma aravuga ati nta rundi rukiko ruzaba ntacyo nakoze ngo mbafashe nabafashije ku expose bagenzi banjye ntacyo nabahaye nyamuneka rwose nimungire ikigogwe ariko njye navuze ni still ibyo abasankara n'abandi baburanye simbigarukaho ariko Paul ntigeze aburana papa wawe kuba abavictime bafata urugendo n'abavoka babo bakajya muri ambasade mu minsi icumi isigaye icyenda na kuri uyu munsi hagemetse icyenda nibyo mumutegeko wanjye mvuga bati harimo pressure international tutarimo kubona ariko Kagame agira avuga ati ni urubanza rw'abanyarwanda ntabwo ari urubanza rwanjye wenda waba ukomeje aho ngaho gato nkareba niba Rusagara Metre hari icyo bivuga kuko nabonaga arimo kwandika avuga ati ni pressure ikomeye international ariko gerageza wenda igihe icyo uvuga mbere yuko wenda Ali Abdulkarim na Kimati bakora commentaire ngufi ok Metre Rusagara turamubonye ariko banza igihe icyo uvuga aho ngaho mbere gato yuko twajya kwa Metre Rusagara
wenda Metre Rusagara we kubaze n'amategeko yo mu Rwanda yanadusobanurira kuko sinzi niba ari ibintu bisanzwe ko mu Rwanda ubushinjacyaha bujurira nabyo byarantangaje ko bakati umuntu n'ubushinjacyaha ngo igihano ntigihagije ntabwo sinzi ari ibintu bibaho cyane n'ubwambere n'ibyumvise ariko kuba abapari bavanye mu rubanza rwa mbere ni ukubera impamvu twasobanuye kenshi
bajya tubyumva bajya batubwira ko bujurira ariko igihano ntigishobora kujya hejuru ntigishobora kujya iyo ari bwo bujuriye ntabwo ugira ushobora kujya hejuru icyo yahawe niko nibyibuka mu bandi banyamategeko Maitre Valentin twaraganiriye kambanda n'abandi nibutse ndumva ariko byo bagiye bambwira bati ntabwo ugira ushobora kujya hejuru y'icyo yahawe bivuze ko adashobora guhabwa plus de 25 ans
none se kubujurira nanone byaba bimaze iki uri siriko deja ugeze kuri ceiling wawe byari ugutesha abantu igihe noneho bagiye kujurira ko bashaka kumuha burundu kuko burundu na 25 ntabwo bitandukaniye wenda bashaka wenda gukora statement ariko uko byagenda kose impamvu zatumye ava mu rubanza rwa mbere ntaho zagiye zituma atagiye no mu rwa kabiri
nyemerera gato Roger reka twumve umunyamategeko mugenzi wacu Comrade Maitre Rusagara icyo yabivugaho wenda Comrade Rusagara murakomeye
turakomeye mumeze mute mukomere cyane
turashima Imana kandi igira udushakira umwanya nutinda bazashaka izindi nkuru bandika bavuga ko nawe wishwe
umwanya ni vuba ndumva nanjye nkumbuye kuko waganiriza ariko urwo rubanza ni narwo nzaza ahubwo negurira umwanya
ni mu minsi icumi nyine nibyo turimo kuganira hasigaye iminsi icyenda
so rero kuko nari nanze igitekerezo ariko mbere na mbere reka mbanze ngusuhuze Roger nsuhuze n'abatumirwa bawe bose muri kumwe muri studio nsuhuze n'abanyarwanda badukurikiye n'abo ngabo bose bagiye kwigaragambya nabo tubatashye bakomere igitekerezo gero mfite ntabwo nari maze no kucyandika aho ngaho ariko wenda ari ukwibutsa uru rubanza twaruganiriye ariko nanone hari ibyo nifuza ko tuzaruganiraho mu gihe ruzaba rusomwa ejo bundi ariko ni urubanza mbere na mbere tuzi neza ikizavamo nk'uko twakomeje kugenda tubivuga ntago rero ibyo mbere na mbere wenda mpereye kuri ibyo mwari muvuze bijyanye no kujurira n'impamvu bajuriye simbizi niba Professor Kambanda cyangwa Maitre Valentin yaba yarakubwiye ko ibihano bidashobora kwiyongera wenda nta nubwo ntitwirwe tunabirebera no mu mategeko ntitwirwe tunabirebera n'ahandi twareba n'urugero nka cyuma urabisikari yarabaye umwere mu rwego rwa mbere ariko barajurira kandi bajuriye ibihano babishyiraho so nabara rero kujurira hari icyo bashaka ubwo rero bashaka kuzagihabwa cyane bagihabwe ariko nkuko Roger yarabivuze nta Burundi nta 25 nta n'umwaka umwe byari bikwiriye mu bibazo byose byagiye biba muri duri ya rubanza ndatekereza ko mugihe uzaba rusomwa tuzongera tugasa n'abarusubiramo tukarwibutsa abantu uko rwatangiye naho ugeze magingo ya ngaya naho ruzaba rugana mu gihe ruzaba rumaze gusomwa hariya aho bizabigarana n'ikizaba kigaragara kizaruvamo nyuma igihe ruzaba rumaze kuva mu maboko ya Kagame. Kiriya kintu rero kiriya kintu ndagira ngo abantu ntibacitiranye ngo bavuge ko bashaka ari uburyo Kagame ashaka ngo ari uko abantu ngo baketse ko Kagame ashobora kuba agiye kurekura Rusesa bagina noneho bakajya hariya nk'aho ngo bazi igisubizo kizavamo ntago ari byo kuko nta munyarwanda ufitanye ikibazo na Rusesa bagina nta munyarwanda ufite ikibazo kuri Rusesa bagina nta munyarwanda ufite inyungu mu rubanza rwa Rusesa bagina mu kumukondana nta munyarwanda wagiye gushimuta Rusesa bagina i Dubai byose ni imikino ya Kagame afite ibintu akina ariko nanone birazwi twese turabikurikirana urubanza aho rumaze kumugeza ni hahandi k'umuntu wamanitse agati yicaye ubwo yajya kukamanura bikamusaba gukoresha ubundi buryo bitakibasha kuba bitagishoboka kuba yakamanura yicaye nk'uko yakamanura nk'uko yakamanitse iyo pressure rero mwayizi ajya avuga ko idakora iwe ariko irakora cyane kandi usibye n'iyi pressure muri we ya Rusesa bagina igaragarira buri wese iri hirya no hino ku isi n'uturi dupressure dusanzwe tumuraza adasinziriye Kagame utuntu tworoheje abantu boroheje baturage ba Kangondo bamuraza adasinziriye kuko ashaka kutubanza twabo agira udukoresha rutwo mu rwego mu nzego zitandukanye udashaka kuza noneho kuri iyi pressure ya Rusesa bagina mbisubiremo nanabivuge nuko Kagame mu cyifuzo cye icyo ashaka gukora kuri Rusesa bagina ni ukumukatira agomba kumukatira noneho wenda nyuma we akifuza ko yazareba ukundi kuntu yabigenza agatanga nk'imbabazi akaba yanamuza no gusohoka cyane ubwo yamwemerera gusohoka ariko bikitwa ko habayeho jijema urubanza ku rwego rwa nyuma rumukatira ariko noneho iyo pressure ikamubangamira bikomeye noneho rero ikibazo arashaka kwereka bamaze kubimwereka barazi na bakamubwira kinyamara ibi bintu nubwo bikora gutya Rusesa bagina uyu nguru uramurenganya ibyuko Busingye yafatiwe mu cyo byose mwagiye mbireba ubu noneho Kagame arashaka kubyiyambura bagaragaze ko ibi bintu abanyarwanda babikomeyeho cyane ko Rusesa bagina afungwa ko Rusesa bagina ahamwa n'abiriya byaha ko atari ikibazo cya Kagame ku giti cye ko atari guverinoma ye ko ahubwo ari iby'abaturage ku buryo noneho ashaka kugaragaza ko abaturage byafashe indi ntera abaturage barimo bandika barimo bigaragambya hirya no hino kandi akorera inyungu z'abaturage akavuga ati rero mu nyungu z'abaturage naramufunze ni icyo ngicyo uriya mugabo arimo arwana nacyo ibyo byose rero nje ndabivuze mbivugira ngo uyu munsi ni mu minsi 10 azamukatira ndabivuga kubera ko muzi nzu wari we nzi n'icyo ashaka n'icyo agamije azamukatira ubwo rero namara kumukatira noneho iyi nshuro arashaka gusiga iryo bara abanyarwanda ariko byumvikane neza n'abanyarwanda barabyumva naho bari yewe nabo bagizwe ibikoresho bari muri iyo myigaragambyo nabo turabizi ntacyo bapfa na Rusesa bagina ufite icyapa na Rusesa bagina ni nyirabayazana uriya n'icyo kibazo Serge gihari rero nkaba yari icyo cyari gitumye nsaba ijambo kuri uyu mugoroba kugira ngo bisobanuke neza Kagame areke kwigira inyoni nyinshi no gushaka kwa ipfunwe n'ikimara afite kubishyira ku banyarwanda kugira ngo akore amarorerwa byitirirwa abanyarwanda ntago ari byo ibyo bisobanuke neza hanyuma rero Serge ubwo nkaba nsaba invitation kugira ngo muri iyo minsi 10 koko tuzibute neza abanyarwanda ibyerekeranye n'urwo rubanza uko byagenze no kugeza amagingo aya n'igikomeje kuba gitegerejwe nyuma ya buriya bujurire bwa nyirarureshwa bwo kwa Kagame. Murakoze.
Murakoze cyane Maître Ignace Rusagara kuri iyo bisobanuro byiza kandi Roger nkuko abyumva turi kumwe, ateze amatwi Ali Abdulkarim na Ipimaki bose turi kumwe. Mu minsi icumi, mu minsi icyenda uravuga tuzaza dufatanye kugira ngo tubisubiremo. Ariko burya baravuga ngo iyo ubona umwotsi uzutumba burya haba hari umuriro waka ku rundi ruhande. Ntabwo ibintu turimo kubona biza par hazard, hari ababitegura kugira ngo tubibone muri buriya buryo. Ariko kuko twije ko tuzabiganira mu buryo burambuye, nta kibazo kindi ngufitiye ahubwo mbere yuko wenda nkureke ukagenda, reka Ali Abdulkarim, komandante Ali Abdulkarim, mu munota umwe iminota ibiri iyi ngingo twayirangije ni ugukora comment ngufi kugira ngo tujye ku ngingo ya kabiri. Niba ari cyo wavuga aha ngaha mbere yuko na Metero Sagara ava kuri linye ajya mu zindi nshingano yari afite wenda.
Murakoze cyane Serge, mbanze nsuhuze Comrade Rusagara, namushimire ubwitange ati yamaze kubukinga umwanya, ubwo we ntabwo bazavuga yuko nawe yigaragambije, ariko yakoze kuza no gukurikira ikiganiro na contribution. Serge, njyewe from the word go nari kiriya kandi narabibabwiye kandi muzabibona. Icya mbere Paul Rusesabagina yararenganye ariko arenganywa n'uko yavugaga ukuri nk'uko natwe tuvuga. So ikindi bamufashe binyuranyije n'amategeko, iyo ari kuba ari koti ubucamanza bushingira ku bucamanza nyine nyabwo dusanzwe tuzi ku isi yose na hose, bakaba barabyirukanye mu rwego rwa tekiniko cyangwa procedure baba barabyirukanye mugabo w'abanyamategeko niko bazi ko babyita. Kuko umuntu iyo ufashwe nabi cyangwa urubanza, umuntu yafashwe nabi mu rubanza mu buryo ari ugutocyara ingabe ari ukidinapi ingabe ari ibiki, bahita babwirukana. Kuba rero rwarahagumye byonyine urwo rubanza ruri null and void, ibi byavamo byose ruri null and void. Wenda kuri Kagame bifite ishingiro, ariko muri public opinion, international public opinion, n'abamategeko biyisura ubanza serivisi ibyo iriya foundation abamategeko ba foundation ya George Clooney uko bavuze, n'abandi bose ko bandika, n'abadepute abenshi bari abadepute benshi babara abanyamategeko uko bagiye babyandika, birakugaragariza nyine yuko ari iki, yuko ari akarengane, yuko nta mategeko nta butabera yabonye nta cyabaye. Ariko noneho nibyo Minister wa Justice w'u Rwanda ubu wabaye ambasada High Commissioner w'u Rwanda hano muri UK gusinge yavuze kuri televiziyo y'amahanga, bavuga ati twishyiye kugira ngo agende, n'ikinamico ryabaye mu ubucamanza bazana umuntu ngo wamu apostle bishop n'ibiki byose birakwereka yuko ubwo rubanza nta rubanza rurimo n'ikinamico. Ariko twe turarimenyereye nk'abanyarwanda. Igikuru gihari rero Serije nuko mbere na mbere nababwiye ko byanze bikunze Rusesabagina Kagame azamurekura, wenda biratinze ariko ni kwa kundi Kagame ari ikihaze aba agira ngo abisikinge, ariko byanze bikunze agomba kuzamurekura. Natamurekura nubwo ikiguzi kimaze kuba kinini cyane, ikiguzi kiziyongera. Bose barindiriye kureba ikoti n'abarimo kubabeshya ati nzamurekura sinzamurekura, nzamurekura bizagenda bite, ariko byanze bikunze Serge mubitega amaso muzabireba azamurekura. Ariko azaba yaramurenganyije akwiriye gutanga n'indishyi z'akababaro, ariko igikuru abanza murekure. Icyo ni icya mbere. Kuri bano rero batwaye ngo bagiye kwandikira buriya bariya embassies cyangwa abahagarariye leta na European Union, Serge biri ya nibiri bigaragaza icyambere biragaragaza yuko bwa bavuga watumye nabantu be niwe batunganyije n'ikinamico rye nawe Kagame aracyagaragaza ubutabera bwe butarimo gukora iyo bari batangiye kubigaragaza kuriya bari abantu ba ambasade bari hariya ari none bakaba abantu bagiye ngo bajye gukoresha embassy zize zishyire pressure kuri court cyangwa zihindure course y'ibintu bimeze biramenyesha yuko ubutabera bw'u Rwanda buri butari independent buri buba influenced na external force pressure iturutse ahandi hantu icyo ni kimwe ariko none icya kabiri Serge iriya ni nk'uko Maitre Rusagara nimeranye nawe abikoze no gusurenga the last days avuga ati bariya bakoresheje international committee nirimo kwishyiraho pressure reka ndebe yuko na buying a time koresha abaturage kugira ngo turebe uko bari bugende either way tuzaba narenganye ntakwiriye kuba yarafunzwe ikindi Kagame arabeshya azamufungura byanze bikunze so magambo make nge niyo position yanjye ariko bakaba badafungura Rusesabagina gusa wenyine bagafungura n'izindi mfungwa zose zizira ibitekerezo byazo zizira kuvuga ibintu uko bitekereza kuko bose ni inzira karengane kandi benshi cyane urakoze cyane Serge
urakoze cyane ingingo nagira ngo Roger mu minsi 9 tuzayigarukaho nta bindi bibazo mbona nayivugaho kuko yaba wowe uyitanze w'umuti uhagije Maitre Rusagara bivuzeho kandi aravuga ati tuzayigarukeho ndetse na Comrade Ali Abdul Karimu epimake hari icyo wumva wayivugaho wenda mu munota umwe kuko twayitinze ku buryo buhagije ariko burya aho abagabo bari abakomrade baganira ntawavuga ati nayitambukaho ntacyo bivuzeho wowe uratekereza iki kuri za petition zo muri ambasade ku ruhande rw'abavictime kandi zemera ko ubutabera bwabo bwigenga bukiri mu nkiko mu gihe kigufi cyane niba ari cyo wenda bivugaho niba ari gihari kandi nabwo kidahari wabimbwira ariko sinayiclosinga ngo tujye ku yindi ngingo ntacyo nguhayeho ijambo
barakoze bagenzi banjye kuba batanze umucyo kuri icyo kibazo ku rubanza rw'inzirakarengane Rusesabagina yakoze cyane Roger kuba akomeza kuduha umucyo ku byo bakora nka famili nk'uko namwe mwamushimiye nanjye ndamushimira iyo ya prinsipe y'abanyarwanda ng'indinde n'ebyiri narabivuze ubushize haba ndinda dawe hakaba na ndinda mwana wanjye w'igihe cyandina mwana wanjye cyageze kuri Rusesabagina Roger arabigaragaza n'abashiki be nabo gushimirwa cyane kandi babera urugero abandi bana b'abanyarwanda bafite abene wabo barengana ntibahaguruke ngo baze babavugire icyo na babivuze neza hafi ya byose ariko aka kantu ko guhagurutsa abaturage abavuga ngo na abarenganiye muri ibyo bikorwa byo bashinja Rusesabagina byo bamubeshyira iyaba abantu bose barengana bari babonye uburenganzira bwo kujya kuri ambasade ya Amerika cyangwa kuri ambasade iyo ari yo yose y'amahanga cyangwa ya New European muri kiriya gihugu bareka abaturage ba Kangondo bajye kuri ambasade ya Amerika bajye kwigaragariza ko barenganye batabonye ingurane bareka bariya abaturage bo kuri bya birwa bajye kuri ambasade y'Ububiligi bya birwa byo mu ntuza barimo kwimura ku ngufu bareka bajyeyo ariko kubera ko ari leta nyine ari Kagame babatumye yabahaye uburenganzira baharira umuhanda babandikira n'ibintu byo kujya gutanga ngo ni ibintu biteye isoni cyane ese bwana Serge abaturage muturanye bakubwira bati umwana wawe umufashe nabi ntabwo umuha ibiryo bihagije kandi ubifite none ukarenga ukongera ukajya kwigaragaza imbere yabo y'ingo zabo uti umwana wanjye ntakwiye ibiryo donko karibo ufite uwo mwana ufite n'ibyo biryo wafashe icyemezo cyawe donko nk'uko mwabivuze Kagame yaguye mu mutego wo kwerekana ko ubutabera bwe budahari ahubwo ari ibintu by'ibikoresho gusa ku buryo nawe ya pressure avuga ngo pressure hano ibyo biragaragaza ko pressure tutazi ikomoka ya igitutu kimuriho kimuri ku bitugu kugeza ubwo bira n'ibyo bita gutayanzwa bwana Serge kohereza abaturage ngo bajye kuri ambassade za America n'ubwirye ngo bavuge ngo ntazafungurwe ubundi se ninde bavuye kazafungurwa nicyo cyakibazo wibazaga ibyo rero bigaragaze ko hari ibindi twebwe tutabona kandi bigaragarira amaso ko bwana Rusesa bagi nuko yarenganye ko bamufashe nabi nuko bamwibye ashobora gufungurwa kandi nkuko ari nawe yabivuze tugitangira bwa mbere tukivuga ku idosiye ya Rusesa bagina narivuze ni Rusesa bagina zamera nka kagapfunyika kakabutindi banaze munsi y'urugo kakanga kakagaruka narabivuze nti Kagame ameze nka yango yashatse kurya ikinyogote ahubwo ikarangiza ariyo ipfuye kubera amahwa y'ikinyogote ya kijombe donko Rusesa bagina uko byagenda uko ariko kose azarenganurwa keretse yihare amwicire muri prison cyangwa avuga ati kama mbaya nzamufunga ikizaba nzanywa umuti ariko tuzi neza uko Kagame akunze ubutegetsi akunze iriya ntebe akunze za ntuza za table d'honneur azamure kuza uko byagenda uko ariko kose kandi twahereye mbere tubivuga biratinze birumvikana ariko azamurekura murakoze
urakoze cyane comrade Epimaki ubivuze neza kandi ntacyo nabivugaho ku buryo rwose bwumvikana ahubwo ingingo tuzayigarukaho igitangaje muri bi twavugaga nyine ku tureba komparizo ya Putin na Kagame duhereye no kuri kiriya kinyamakuru nyine cyangwa iriya nkuru yabaye uyu niba ari Birire avuga ko Kagame ari mubi pire kuruta Putin wabonye ko mu Rwanda bahagurutse bagasaza imigeri bati reka ariko iyo uvuga ubuyobozi bwa Kagame ubona nyine ukuntu abantu bahaguruka bagasara bagasizora bikwereka ubukozi ahantu hakomeye cyane mwabonye ariko bavuze ngo imyumvire ya gikoroni yazukiye muri Birire ubabajwe no kuba ngo u Rwanda rugiye kwakira ko program urumva ibintu urubanza basezeranye na rufite rero factory nyinshi harimo chogamu harimo inkunga za Amerika cyangwa z'Abongereza n'ibindi byinshi no tuzabona rero amahanga ahagaze ariko Roger nagira ngo usoze nko mu gihe cy'umunota kuko ingingo tuyitinzeho cyane tubihaye isaha yose ariko mu minsi icyenda tuzayigarukaho ijambo rinyanye kugira ngo dusoze kuri ingingo
urakoze cyane Serge nuba twitwaye ingingo twayiganiriyeho bihagije kandi nanjye nimbura andi makuru mashya nzasaba nanjye invitation ze biganize n'abandi badukurikirana ariko najya Providence duhuze na Metero Rusagara na tukiri kumwe harashize igihe noneho kandi nshimire nawe by'umwihariko kuba wandi kuntumira mu kiganiro kandi ukomeza utuvuganira umuryango uvugana n'abanyarwanda bose bazira akarengane kuko n'ubitira leta ukaze muzambere zumbwa cyane kandi zanatangiye ibintu byo kugenda kuvuganira abarubanda ku buryo mwasubye benshi nubwo ndamuntu atabizi cyangwa utabona directement ariko ibintu bifasha abantu benshi kuba abantu bavuga bati za muntu wo mu giturage n'ababakangondo barenganye n'ababa ku gikongoro huye n'ibindi bibazo umuntu akabavugira bakamenya ko nabo bafite ahantu bagira ijambo cyangwa nubwo batahizira hari uzabavugira nabyo biha abantu morale kandi bigatuma abantu bakomeza bagasunika buri munsi kandi nagiye nshimira noneho na hari na Epimaki kuba twafatanyije muri iki kiganiro na kurajma baba n'umuryango yo mbashimire cyane kandi turi kumwe no mu minsi icyenda icumi bamaze gukuca urubanza tujya tubiganireho tumaze kubona details nubwo nta miracle twiteguye ariko untu tuzamere tubaho duhagaze burya birafasha kumenya aho uhagaze kugira ngo uplanifiye noza tactique ziri imbere
urakoze cyane Roger Rusesa bagina ubutumwa nagira najya kuri WhatsApp bati ushimire Roger ko yatuganirije bihangane Imana niyo mucamanza hari ubutumwa nagira nakira bwinshi cyane kandi bushima tuzakomeza mu minsi iri imbere ubwo sinzi niba turi bugumane wenda wajya kuri mute wakumvusha gutanga itekerezo wenda waza kugifata ku zindi nyungu nari zitandukanye ariko ubwo nari nzi ko turi bubane mu isaha ya mbere kandi wakoze kubana natwe
murakoze cyane ndajya kuri mute noneho
bibaye ngombwa ushaka ijambo wagiraka yewe simuko nabivugaga
Exactly. Sawa urakoze cyane seze turi kumwe.
Urakoze cyane kandi usuze famiye bose rwose turi kumwe muri rugamba mu Rwanda.
Merci ndabasuhuza merci.
Umugoro
mwiza nawe dukurikiye bose.
Urakoze cyane. Reka rero dukomeze ikiganiro cyacu nyuma y'ingingo twavugaga ku muvandimwe Paul Rusesabagina mu gihe cy'isaha rwose tumuhaye tureba ibyo agatsiko arimo gukora mu Rwanda akabeshya ngo barigaragambya cyangwa barakora petition. Reka twinjire mu makuru atandukanye. Ndagira ngo twinjire ku ngingo. Mumaze iminsi mubona ibintu byandikwa ku Ihuriro Nyarwanda. Ubundi ntabwo tujya dufata umwanya kugira ngo tugire icyo tuvuga ku bintu nk'ibi bitewe n'uko njyewe nza kuri radio kenshi kuruta abandi basangira ngendo bari kuri radio itahuka mu minsi ine wenda mu cyumweru, ariko ndareba nk'examina niri agaciro. Ariko muri iki kimwe nakomeje kubona nsanga ibintu bya conspiracy bihabwa agaciro cyane, ibinyoma rumazi nibyo nabyita ko aribyo bitunze abanyarwanda. Nabitekereje rwose muri kimwe cyose mbere ko nehura kino kiganiro mvuga nti nzaganira iki cyangwa nzabaganira iki kuri iyi weekend cyangwa muri iki cyumweru, nsanga iyi nsanganyamatsiko ntayisiga inyuma bitewe n'uko telefone yanjye ibisobanura buri munota, unyandikira buri munsi, na wa wundi nzi ko atari mu ihuriro cyangwa atemera n'ihuriro cyangwa narirwanya, ukabona agize kuraje aranyandikiye ati Kayumba Nyamwasa ari mu biganiro na Kigali ikagira inkuru, wowe kutaba mu ihuriro ubikure. Ati turabyumva, turabisoma, tubyumva ku yandi maradiyo swadi za opposition, tubyumva kuri za WhatsApp, tubiza amaso inyuma ndavuga nti well, niba ariko abanyarwanda bibona hari igihe ushobora kugira silence wende bakavuga bati ni ukuri. Ariko nanone burya iyo njya gusubiza ku kintu cyacu cyo kuvuga ku kintu tuba tubona impact gifite cyangwa impamvu abantu barimo kukivugaho. Ibi bintu bivugwa nari muri cya cyumweru ntari mpari naragarutse ndabikora, ariko nakomeje kubona bigaruka buri munsi. Nanjye barambika bavuga ko navuye mu ihuriro, bavuga ko napfuye, n'uyu munsi bati buriya si wewe nayambaye maske. Kasike ariko se abanyarwanda tuvuga ngo turi mu mpinduramatwara epe make cyangwa hari niba turi mu mpinduramatwara, what is going on? Ubu twarwanya Kagame turi muri politika koko? Ubu n'uyu baraza kuvuga bati ya giving up. Iyo uvuze ikintu bafatamo bakavuga bati yavuze iki n'iki n'iki. Ubu hari ikibazo kiranga kiri serious, abantu baramamagara bati ariko ubona iyi mpinduramatwara murimo muzayigeraho ni iyi myitwarire, ugatega amatwi ukavuga uti ariko se wa mugani. Reka ndebe umunsi ntafite radiyo nanjye nzajya ntega amatwi ibivugwa hirya no hino, ukajya hari ugakoreye ibintu baravuga ukabyumva ati dende ukavuga ati ariko se wa mugani siriya uwatoze ntabwo yakarabye. Ni ikibazo gikomeye cyane ngira ngo twinjiremo no kuri mugoroba. Ejo bundi muri conference de presse yabaye i Kigali umunyamakuru w'umuryango yabaje ikibazo akibaza ngirente ngira nasaba ko inshuti Marasa gisubiza kereka umuntu uri stupid w'igicucu utazi kumva igisubizo. Kugira nabonye ibiganiro byakozwe n'abantu batandukanye bashimangira ko ngo ihororere mu biganiro na Kigali nibaza babikuye biranyobera, kandi kereka niba bafite version ntabonye televiziyo rero ya RBA cyangwa televiziyo Rwanda aho ikibazo kibazwa tutimanase cyangwa minisitiri w'intebe agasaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri East Africa gusubiza, noneho ndagira ngo ba bandi baduhira bavuga ngo ati Kayumba ari mu biganiro na Kigali gutaha bambwira ahantu confirmation bayibona, kuvuga ngo hari ibiganiro byabaye. Oya, umunyamakuru aravuga ngo dufite amakuru hari intumwa za Uganda zagiye kureba Kayumba. Iyo mpamvu dufite amakuru nta suse nimwe ku bantu bakora itangazamakuru avuga ati ndakotinga ikinyamakuru ABC, nabonye Daily Monitor yandika, nabonye New Vision yandika, nabonye Al Jazeera yandika, nabonye CNN yandika. Umunyamakuru ntavuga ngo dufite amakuru adafite suruse y'aho akotinga byabereye. Ibi ni conspiracy, ndagira ngo bibanze byumvikane. Raditsa ukatuvuga ibintu tukavuga tuti turakotinga ABCD dufite amakuru twayabanye. Ntabwo njye nshobora kuza kuri Raditsa ngo mvuge ngo umuntu yari amamagaye ngo ambwire ibi ngibi ntafite source nubakiraho. umuvumo dufite muri opposition wenda nabyo bibabaje kugira kubivuga amaradio dufite ntago akotinga source ntagaragaza abavanye information aho umuntu acana radio niba ashwanye n'umugore we niba ya divorce agahinda afite ko mu rugo rwe akagatura abanyarwanda ati ndi mu itangazamakuru iriya conference de presse umunyamakuru abajije ikibazo yavuze ngo dufite amakuru cyangwa hari amakuru ntiyatanze source y'amakuru avuga aho bayavana minisitiri w'intebe w'u Rwanda ntiyigeze avuga ati information muvuga yavuye aho umuntu ateye confusion avuga ngo hari intumwa z'u Rwanda zagiye muri Uganda noneho inshuti mansa aravuga ati tuzi neza ko hari intumwa za Uganda zagiye kureba Kayumba Nyamwasa iyo urebye rero ibyo bice bitatu mvuze ni dusubire inyuma source de formation ni iyi umunyamakuru wabagiye ikibazo ntayihari ni zero ngarutse ku byavuzwe na nshuti manasi n'ibyavuzwe na Ngirente byose ni zero kuko bateje conspiracy mu banyarwanda abanyarwanda babyubakiraho nabo badakoze kide ngo babyumve ibyo bubakiraho reka tuba twifashishe wenda nazanye iyi audio y'umwimere kugira ngo ibyo mvuga kuri mugoroba cyangwa tuvuga bibe biri bifite umwimerere abavuga nabo babanze bisuzuma bavuga atari ku bundi ko dushimangira ko RNC iri mu biganiro hari byavuzwe na Leta y'u Rwanda biri he muri audio ya Leta y'u Rwanda kuko RBN Leta y'u Rwanda nitubibura turasanga twarataye umutwano hanze njye nicyo ngira ngo mprovinge kuri mugoroba bitewe nuko bimaze icyumweru bisakuza babimbaza ariko ndagira kuri mugoroba byumvikane reka ndebe ko nabona iyi audio ok nateka nyibonye kadutega amatwi imbere ko tubiganira kuko ibintu biba byiza iyo biganira utanze facte bikanumvikana
murakoze nyakubahwa minisitiri w'intebe mu kuzahura umubano w'u Rwanda na Uganda nitwa Joseph Hakuzumuremyi nkorera ikinyamakuru umuryango mu kuzahura umubano w'u Rwanda na Uganda hari amakuru yavuzwe ko intumwa za Uganda zanagiye kureba General Kayumba Nyamwasa nawe wari izingiro ry'ikibazo hagati y'u Rwanda na Uganda ko Uganda imutera inkunga mu guhungabanya umutekano mu Rwanda ese hari iz'u Rwanda zo zagiyeyo ese baganiriye iki n'ibyo byose byarabayeho
ibyinshi yabaje ba ministers ndabona minisitiri w'ububanyi n'amahanga asohotse gato ari buguhe details ariko uravuga uti ariko reka gihugure muri bakengera ngo cyambere indi principle uravuga uti ese kuba urugendo rw'umujyanama perezida Uganda yaje mu Rwanda bigiye gukuraho ya advisory z'abanyarwanda kujya muri Uganda ndagira ngo twumve ko banyiramahanga ari process ni process rimwe bitanda na bigara ko nyemvuga nibyo mugenzi wacu muri RFI yatubajije la normalisation relation diplomatique ni ibintu bitinda bigira steps nyinshi iyo havutse ikibazo abantu baganiraho nkuko bavuze ngo standing issues nyine ni issues ko tubivuga mugenda muziganira mukagira imwe mukura mu nzira mukagira indi mukura mu minsi ikurikiyeho ntabwo ari ibintu birangira umunsi umwe niyo mpamvu natangiye mbabwira ko iyo habaho gufunga umupaka kubera impamvu iyi ku mupaka wa Gatuna hari impamvu zihariye murabizi ariko indi mipaka yose igaye hari impamvu za covid iyo ufunga imipaka hari ibyo mugenda muganira iyo ni ikihe yihe kategori nubwo rero ngo umubano uri diplomatiki uzamo ibintu byinshi cyane na advisory yatanzwe yo kubuza abantu kuba bajya mu gihugu iki n'iki igira igihe kubirwaho ariko ntabwo byose urugendo rumwe bikuraho kandi ikindi nagira ngo nibutse ntabwo ari ubwa mbere aje yaraje ubushize hari ibyakozwe binakomeza kugenda kuko ibihugu byacu bikomeza kuganira n'abaturanyi n'ubaragarutse natwe kandi intumwa zacu zishobora kujyaho anytime nk'uko nababwiye uyu mubano ufunguye hagati y'ibihugu bibiri abantu babyita imigenderanire ni uko umwe aza undi akagenda bitewe n'icyo babuganira uwo munsi bigenda byufungura kugira ngo abaturage babane neza ndagira ngo minisitiri w'ububanyi n'amahanga aze kongera ibyo mwabazaga icya mbere yavuga kijyanye na n'ububanyi mpuzamahanga ndagira ngo minisitiri w'ububanyi n'amahanga gisubize ushinzwe East African Community avuga ngo intumwa zagiye muri Uganda ubwo nabatacyo ushobora kumuha detail no kugira ngo usubize uramusubiriramo
intumwa za Uganda zagiye kureba General Kayumba Nyamwasa ndetse zikanambwira ko ngo nta nkunga Uganda izongera kubatera nabazaga ko makuru namwe hari intumwa z'u Rwanda nazo zaba zarajyanye n'iza Uganda cyangwa se niba muri rusange urwo rugendo rwarabayeho n'ibyaruvugiweho
ngira ngo tuyumva kuko nabo mwayumvise ariko abagana bagiyeho muri gahunda zabo zo kutekana bariya twe ntabwo turimo kujyana nabo nta n'impamvu kuko kudufata bakwe mu nyamaswa nk'abantu bashaka guhanganira umutekano w'icyacu birazwi so nta mpamvu zo kumvikana ubu ngira ngo bagiyeho muzanira ryabo banabona ariko ntabwo twumvye buto dushobora kujyana nabo gishoboka murakoze
Banyarwanda Banyarwanda kazi inshuti za radita kandi nizera ko iyi audio nyine cyangwa iyi video mbazane ni authentique ni ya Radio Rwanda cyangwa TV Rwanda muri la conference de presse uriya munyamakuru abaza ati niba inyuma z'u Rwanda zajya n'iza Uganda kujya kureba urugendo rwarabayeho kandi yatangiye basubiza bavuga ngo dufite amakuru ko rwabayeho murumva ukuntu umuntu twisting amagambo tuba cya mbere nukuvuga ngo ese hari intumwa za Uganda zagiye kureba Kayumba Nyamwasa minisitiri rero avuga ati wongera usubire mu kibazo cyawe ati ndagira ngo mbaze niba rwarabayeho niba intumwa z'u Rwanda barajyanyeyo Mutimana savuze yuko intumwa za Uganda zagiyeyo ariko iz'u Rwanda batajyanye ariko nanjye nababwira yuko n'izo za Uganda nabyo biri questionable ntabwo mbizi ariko hano wari wanditse ati none si iby'u Rwanda rukora wowe barabikubwira komandari Abdul Karim njyane yavuze hari intumwa z'u Rwanda zagiye muri Uganda ko zagiye Uganda ntabwo zagiye Afurika y'Epfo cyangwa wenda kwa Kayumba swadiza ariko ibi ngiye bifata nka conspiracy impamvu bifata nka conspiracy kugira ngo binumvikane ndeba ababivuga n'inkuru bakora badafite source impamvu uvuga ko nta source zo zihari Leta y'u Rwanda icyo ishinzwe nta kindi usibye gusenya ihuriro nyarwanda kandi ivuze iti wenda afe usibye ko banayibeshyera iyo ntabwo ivuga ko ari ikiganiro biri hagati ya Kayumba cyangwa biri hagati ya RNC n'u Rwanda ngo aravuga ati biri hagati ya Afurika y'Epfo biri hagati ya Uganda na Kayumba ariko abakora ibiganiro nabo bakavuga bati okay Uganda ni intermediary ni General Muhozi kubera ko agiye i Kigali bivuze yuko nshuti Manase n'ubwo bivuze kuriya ibiganiro biri hagati ya Kayumba na RNC ariko ntabwo u Rwanda ashobora kwigaragaza ugasanga noneho biteye ikindi kibazo gikomeye hano ukabona n'umuntu utazi gusoma no kwandika ari kubaza ari rikodiga ku majwi ugasanga biteye I don't know how to describe it Ali Abdul Karim ngira ngo umfashe kwinjira kuri iyi ngingo kubavuga ko ntayivuzeho bihagije wenda umbwire wo kubyumva niba aricyo watangariza abanyarwanda uri umwe mu bayobozi bakomeye niba byarabayeho kuko urabizi wabigizemo uruhare niba bitarabayeho kandi nabwo urabibwira abanyarwanda
Serge urakoze cyane mu by'ukuri ukoze neza kuba uduhaye umwanya wo kugira ngo tuganire kuri kino kintu ariko kiri mu bintu bigaragaza impamvu tuvuga tuti iyo tuje twebwe tuvuga tuti iki dushaka twebwe n'impinduramatwara bivuga yuko tugomba guhindura ntabwo ari ukuvanaho leta ya Kagame gusa ariko tugomba guhindura n'imyumvire cyangwa mindset y'abanyarwanda muri rusange kugira ngo imico yabo attitudes zabo nuko ba disseminating information cyangwa misinformation n'ibiki byose abenshi babe mu kuba ready u Rwanda rushya ruzaza kuko igikuru abanyarwanda baseka leta ya Kigali yuko ishingiye ku kinyoma ariko nabo ubwabo benshi ba demonstratinga cyangwa bakoresha uburyo nanone bwa leta ya Kigali bw'ikinyoma numva rero iba dushaka ku Rwanda rushya yiba uwo duhanganye nawe ari umunyabinyoma n'abakreminga ngo nabo bari hamwe bari ku rugendo rumwe natwe barashaka kumurwanya nabo baza bakagwa muri icyo kinyoma bifite akazi ko kureba ngo ntago duhinduye uwo duhanganye nawe gusa ariko duhinduye sosiyete nyarwanda yose kugira ngo ihaguruke serije none hatuvuye gushimira Roger n'abashikibe n'umuryango we guhaguruka bakaba intangarugero rwo guhaguruka bakavugira bene wabo uzi uko iyo nayo ari defo y'abanyarwanda yo kutaba iyo bafashe umwe yiba mwari n'inshuti mwari abavandimwe bakucikaho yaba ari n'umugore wa Kazimira pe n'abana be bakazimira ugasa nkaho utigeze ubaho ugahera muri gereza bakakubeshyera ibintu ntihagire umuntu uza ngo avuge abishyire on record nibi rero ni kimwe n'abanyarwanda dukunda disinformation cyane iyo disinformation ngewe n'abagenzi banjye bo mu ihuriro twagiye gusanga dusanga ntabwo ushobora kubona u Rwanda rushya dukeneye u Rwanda ruzazira agatebe gatoki u Rwanda tuzacamo mu nyangire u Rwanda dushobora kugabanya amazimwe kuko amazimwe ntabwo yacya completely hatabayeho kwereka abantu
yuko ariko brother comrade ntabwo turi amazimwe turi abanyapolitiki byitwa ko turi abanyapolitiki bashaka impinduka kandi respecting line ya buri muntu wese n'umurongo yafashe ahubwo wenda nibwo mbaza nti eske truly abantu bagiye kutwezema turi abanyapolitiki cyangwa hari n'abanyapolitiki bameze nk'abanyamazimwe nyine
barahari benshi cyane Serge barahari ntabwo ari abanyarwanda gusa n'abandi barahari gitandukanya cyabyo nuko main political organization politics z'umurongo nyawo zo zibakiriya ziba zishingiye ku bitekerezo aribyo wumva bita ngo ideology ibyo bitekerezo rero akabyo bashyira imbere iyo tuvuga ngo twebwe dushingiye ku ubumwe bw'abanyarwanda tukavuga ko dushingiye ku bwisanzure bw'abanyarwanda tukavuga ko dushingiye ku mahoro arambye y'abanyarwanda hari impamvu tubivuga ntabwo waba ushaka ubumwe bw'abantu ngo uzane ikintu cy'ikinyoma cyangwa uzane amazimwe amazimwe aratandukanye ntabwo yubaka arasenya ubumwe rero bushingiye ku bintu biba byubaka ikindi ntabwo waba ushaka ushyira imbere ngo ubwisanzure ngo hanyuma ubuze abantu kuvuga cyangwa ubavane mu byo bavuga ariko nanone ufite icyo cyizere yuko ibyo bavuga ari ibintu byubaka atari ibintu bisenya cyangwa biza kwangi guharabika abantu igitangaje rero Serge wabivuze neza n'abanyarwanda badukurikiye barabyumva nuko abantu baza bakabeshya bakagira ariko noneho tujye kuri point kuri bino bintu bajije n'ibintu abantu bavuga bamaze iminsi bavuga banagira n'ibiki turimo kubisubiza tubisubiriza abayoboke bacu wenda baba badashobora kubona nabo bajya muri icyo gihe bashobora kuba bavuga batari ko si kuki abayobozi bacu ntacyo babivugaho kuki ubuyobozi bw'ihoro ntacyo buvugaho internet tubivugaho ariko hari abari kuri focus badashobora kubona information zihuse baba ariko turimo no kubivugira abanyarwanda muri rusange ariko cyane cyane n'abanyarwanda bari mu Rwanda bahangayikishwa no kumva ngo muri opposition byacitse bimeze bite bya ukandamije abanyarwanda kugira ngo abanyarwanda
yawe afrizinze wenda
nikimenyimenyi
kamwe dali uranyumva neza
ndakumva njyewe ntabwo unyumva
wari umaze umwanya ndakumva ariko wakomeza
ya nikimenyimenyi Serge n'abanyarwanda batwumva nuko ugereje kuvuga wese cyangwa no kubasaba yuko baganira bamwita ushaka guhungabanya ubutegetsi bamwita ikigarasha bamwita ibiki so ibyo bikwigaragariza yuko badafite umwanya wo kuba bakora mu buryo buri civilize kubwo bazi ibintu byo kubikira bagakubita ku mutwe bakagira ibiki so bagomba kugira uruhande kugira ngo dukore ibintu bigezweho kandi ibintu byubaka bidasenya abo kubikira no gusenya no kwica no gusenya no kugira inzigo twebwe ntabwo tubishatse ibyo ngiye terije mu ihuro nyarwanda n'abanyarwanda badukurikiye turi clear yuko impinduka yacu impinduka y'amahoro ariko ntabwo bivuga ngo gushaka impinduka y'amahoro ngo muzagarukira ngo umuntu azajya abahinduka uko ashaka kose oya turashaka impinduka y'amahoro bikire muri uko dutangira ihuriro uko tumeze n'ubu ngubu nibyo dukora byose twifuza cyane yuko ibintu byahinduka mu mahoro of course nananirana nk'abantu bose barana impindura amatwara bose n'ibindi bishobora kuzashoboka ariko icya mbere kiza imbere cyane ni impinduka mu mahoro peaceful change icya kabiri
ariko comrade ndinjiramo wenda kugira ngo ndebe ibyo mba nandikiwe angana nawe uri umwe mu bayobozi bakuru kandi kubera kuba muri biro nkuru ufite privilege yo kuza kugira ngo ushyire ku murongo mugenzi wacu ni mobilizer nanjye ndi hano kugira ngo mbafashe kugira ngo iyo balance
ibe umwanya wo kugira ngo dusobanure yes
ikibazo
nyamukuru
yes waramaze kuvuga ingingo ya mbere ntiwibagirwe ntute line yawe kugira ngo cyane cyane no kwibaza ngo hano ninde wungukira muri iyi conspiracy you see what I'm trying to ask you
ndaza kubizamo biri muri izi ngingo ndibuzane biraza
okay wakomeza none kubera ko ndagira ngo
biraza kuzamo
ndabonaga bisamaza
avuga sasa rero icya mbere abantu kumenya yuko icyo dushyize imbere ari ugukemura ibibazo mu mahoro turabyemera cyane kandi twaranabisabye na bagenzi bacu bo muri P5 ngushimire ko ejo bundi wongeye ukabishimangira ariko na buri gihe turabivuga nta munyarwanda utabizi igihe twabisabaga bamwe baradusetse ariko ibyavuyemo murabizi babimuhaye ku mugaragaro arabyakira ubwe Kagame yarabyivugiye ati bansaba ngo ibiganiro arangije na minister wa foreign affairs wa South Africa baramutuka ko bamuharabitse urabizi kuko ngo yari yavuze ati ndagegana n'abantu bari hano ba South Africa bari hamwe na General Kayumba n'abandi ati cyanshimishije presently surprising avuga ati ni ibintu byantangaje ariko bishimishije ariko bitangaje nuko bavuze ngo barede mu biganiro niyo position yacu
ugiye gushimangira inyandiko twanditse muri 2018 dusaba ko aba dialogue
mu kwezi kwa karindwi turongera tubibutsa mu kwezi kwa 11 kwa 2018 tariki 22 z'ukwezi kwa 11 iya mbere yari tariki 22 z'ukwezi kwa karindwi Kagame bayimufashije bari abaminisita ba South Africa bayimuhaye igihe hari BRICS so ariko muri iyo nyandiko tuyisaba twahaye abaperezida benshi n'ibihugu byinshi kuri iyi si mu rwego rwacu rwa diplomasi ko diplomasi dukora yose tuba dusaba turashaka ibiganiro turashaka ibingibi Serge n'abanyarwanda dukurikiye niyo mpamvu ubona Kagame na leta ye n'abantu be bose n'abambari be bose bagerageje kutwita ngo turi abantu b'iterabwoba cyangwa bahungabanye nta muntu w'iterabwoba usaba ibiganiro kandi bose bazi yuko atari byo ibi turimo gukora nta muntu w'iterabwoba uza kuri radiyo ngo yigishe abantu ibingibi cyangwa aganiriza abantu atya nyine batera ubwoba tera ubwoba ariko tuzi yuko impinduramatwara turimo ahubwo itera Kagame ubwoba n'agatsiko ke kuko bishaka kurandura amabi yose bakoze kugira ngo dusubize ibintu mu buryo bavuze ngo nirabatera ubwoba bo ku giti cyabo that's fine ariko ubu ngo biratera abanyarwanda ubwoba oya kandi utabariza abanyarwanda so byumvikane rero yuko twebwe gusaba ibiganiro ntawe tubisabira imbabazi cyangwa gushaka ibiganiro ntawe tubisabira imbabazi tutara apologetic kuri byo
kubwo tubyiza kandi twaranabikoze n'abagenzi bacu turi hamwe nabo muri P5 nejo bundi nari kuri lege ya diplomasi nababwiraga yuko bagomba kubwira Kagame akaganira na opposition byanze bikunze ndizera muri strategy yacu ya diplomasi ni ikintu kiri imbere ndashaka kujya ku kintu cya ubwo ntangiye ngeze ku cya kabiri nakubwiye ingengabitekerezo yacu yuko ari ubumwe therefore hagomba kubamo dialogue no kugira ya kabiri mbwiye abanyarwanda yuko polisi yacu ariyo kurangiza ikibazo mu mahoro bishobotse nibizananirana ubwo bizaba ari ibindi ariko icyo dushyize imbere cyane ni amahoro amahoro bivuga mu biganiro icya gatatu muri structure z'ihuriro nyarwanda dufite urwego rwa diplomasi rufite abakomiseri babiri ariwe comrade Charlotte Mukankusi ambassador Charlotte Mukankusi na comrade Patrick Benerugaba bafite team bakorana nazo icyo bashinzwe ni ukugenda begera ibihugu byose n'imiryango mpuzamahanga bababwira iyi polisi yacu n'ibyo twifuza n'ibyo dushaka yuko bakora ubwiye nanjye yuko ejo bundi aribyo narindimo n'abandi bose ibyo barimo ntabwo ari ibintu dusabira imbabazi ntabwo ari ibintu by'iki turi organization iri organize dufite structure zigomba kurya zigomba gukora so ibi bintu bigomba gukorwa igihe bikozwe rero ntabwo Kagame bimushimisha kuko we abavuga abashaka kwerekana ngo yasabye cyane ngo badufatire ibihano yasabye ibiki urabyibuka byose urabyibuka uriya muzukuru wa ngurube ibyo yavugaga atwite ibiki ariko ntabwo bishoboka kubera iki kuko turi ku kuri kandi si zimo kureba ukuri ubu rero bwo ni n'agahebuzo kuko isi yose West yari yarirengagije irimo kubona ibirimo kubera Ukraine irimo gusaba ibiganiro barimo gutegeka Putin ngo nagire ibiganiro na Ukraine Putin afite imbaraga ntabwo Kagame yageregeranya n'imbaraga za Putin ariko iyo bashobora kubwira Putin bati vugana n'abangaba reka kugira ibi kuki twebwe batabwira Kagame ngo navugane natwe ariko kugira bagabo banamufatira we n'ibyemezo bya nyaga afite ubwoba rero kugira ngo agire ubwoba rero ubwo bwoba abwikize irantwara ku kintu cya gatatu cya kane mo icyo uvuze wambazaga cya deception misinformation nibiki nk'ibyo urimo kubona Putin arimo gukora nk'ibyo Kagame yakoze ku bihuru ryatangira avuga ngo bateze ibisasu yabanje kuvuga ngo ni Victoire Ingabire wabiteze uzi ibyo bareze Victoire Ingabire bajya kumufunga kuko yasabye kugira yashatse kugira ngo ahagarare uzi ibyo bareze Diane n'umuryango wabo mbese ibintu byose natwe ibyo bahora baturega twateze ibisasu turi mu mashyamba ya Congo turimo gukorana na leta ya Uganda guhungabanya umutekano ubundi twari Tanzania ngo Kikwete yasabye ibiganiro ngo nzamurinda mwice mbese ni deception na misinformation no kugerageza ngo bagaragaze ntabwo birimo gukora rero kuko bitarimo gukora rero kubo baba babibwiye haba muri desikurit cyangwa muri rwihishwa kuko baraza bakabitubwira bakanabibaza tukanabereka ukuri tukabimpikinga bagomba kubinyuza mu yindi sosi yindi niyihe rero niyitwa ngo ni iy'abanyarwanda babazanemo confusion bazanemo urumva serije bazanemo abanyarwanda confusion cyangwa rwa rwikekwe uti umuntu turi hamwe nawe noneho ntabwo ari hamwe natwe cyangwa se imeze bitya abanyarwanda rero nk'uko ubivuga natwe bidutangaza nuko babayinga muri icyo kinyoma cya Kigali mu gisirikare babyita psychological warfare muri iyi ntambara ya Ukraine bakise ikintu gishya babyise ngo ni false flag
once again ahongaho nyemerera nkwinterope kubera ko turi kumwe mu kiganiro na Epimati Mukanyanda ndamusaba ko agira icyo avuga afate duhere ku wabajije ikibazo ni umunyamakuru w'ikinyamakuru umuryango avuga ngo dufite amakuru cyangwa twumvise amakuru iyo uvuga ngo dufite amakuru twumvise amakuru usayitinga sosi y'amakuru
Absolutely.
Have Javai.
Mention how you have.
Exactly. You can't prove it.
You need concoction. And Serge Chugomba Kumenya, abaza kubaza biriya bibazo kirekeye babatabizi n'icyonere kurangiza nkwereka reception yaga baza ari bibazo biri byateguwe baza bateguwe hariya ntago bapfa kuzana buri muntu wariwe wese akaza ari bibazo ikibazo bafite n'igisubizo cyacyo kuko niko babitegura ibintu byabo
impamvu nibaza nuko ngene naravuze ati ntabwo icyo nabisubiza ndabiha ministre ubanye n'amahanga
ariko ziko nawe yagerageje kuvuga ati ubanye n'amahanga ni processi ni ibiki ntabwo Uganda igize ifunga umupaka u Rwanda nirwo rwafunze umupaka
turabijyaho nyuma ariko
bagiye kufungura hari cyabaye so nta processi nayo bigize bakora ntibakabeshya abanyarwanda nangira ngiye yarabeshye ariko nta kundi yari kubivuga yagomba kwigaragaza
icyo nagira ngo mvuge kuko aho ngaho urujijo wenda ngewe hano ndi nagira ngo ntange umucyo ikibazo cyabajijwe nuko ngira yatanze ijambo ariha ministre wa foreign affairs muri East African yaravuze ngo hari intumwa z'u Rwanda zagiye muri Uganda kandi ikibazo cyabazwaga ntawe gihure n'intumwa z'u Rwanda zagiye muri Uganda ahubwo ni intumwa za Uganda zagiye muri Afurika y'Epfo
Oya ngire ntiyavuze yuko hari intumwa ari uwa Uganda waje yavugaga uriya muhungu wa president yuko yaje bwa mbere yuko yanagarutse bwa kabiri atari ko abanyarwanda Rwanda ntibaragenda ariko nabo bazagenda
ariko ajya guhijambo nshuti Manase wenda
yamubaza ati nasobanure kubyo hagati
nibyo twita guciko ku rurimi ukavuga vice president yari kuvuga intumwa za Uganda zagiye muri Afurika y'Epfo avuga intumwa z'u Rwanda zagiye muri Uganda
aha ntumba
okay
basa rero
fata unota wose nka fata every minute nka analiza nkamenya buri cyo cyavuzwe
exactly
nayo mpamvu mbona ko iyo umunyamakuru ntabwo yavuze ko ari intumwa z'u Rwanda yarabaze ati ese intumwa z'u Rwanda zajyanye n'iza Uganda
Exactly. Sasa urabibona aravuga ati nari mfite amakuru kandi yarangiza akayahamya ati barajyanye birakwereka yuko ari ibintu biri planned mu buryo bwabyo kandi rero nawe ukuntu yakibajije bakavuga ngo Manase arasohotse byose birakwereka yuko ari ibintu biri pre-planned ngo bibe nkaho ari nacyo ariko ari gahunda yabo niko Kigali ikora ariko abanyarwanda nibo batazi ikinamico ryazo niyo mpamvu nkubwiye ibyo kuvuga ngo abantu batega grenade ibyo kuvuga ngo kwa Victoire Ingabire hariyo imyobo ngo hariyo indake ibyo kuvuga ngo bafatiye ibari imbunda hehe bafatiye ibingi bihe abantu bose bafata uzi ibyo bagenda babeshyira bose uyu nguyu ngo ni umusazi bakamutwara indera nguyu yagize atya idamanje yarwanye n'abapolisi yabakubise imishyo yabakomerekeje ibyo bintu byose Serge njye natekerezaga yuko abanyarwanda bakabaye bazi bati ibintu nta kintu cy'ukuri kiva muri gahunda ya Kigali cyane cyane yaba press conference byaba ibiki barimo kuvuga nta kintu cy'ukuri kivamo abanyamakuru b'u Rwanda bari compromise abatari compromise bari muri gereza cyangwa se bihaza amagara ntabwo bashobora wabonye hariya wabonye uw'umurabyo ahari wari warigeze ubona cyuma ajya mu bintu nka biriya bataramafunga
ntabwo bamwemerera ntabwo bamwemerera
exactly so bazana ibintu byabo bamaze gutegura babatumye abakozi ba DMI ngo n'abanyamakuru nicyo kibazo abanyarwanda ntazi batagomba gusobanukirwa se kuvuga ibyo rero byose Serge ibintu bya deception misinformation ariko bigamije kuzana urujijo mu banyarwanda baba bari mu gihugu babana bari hanze Serge ndashaka nibutse abanyarwanda
ariko ntabwo nemeranywa nawe kuri deception wenda ahubwo nabaza nti umunyarwanda witwa ko ari muri opposition kandi ari a true opposition ubimira bunguri ntanahamagare muri Rwanda National Congress ntanankontakte nk'umunyamakuru wa RNC ntanakubaze nka komiseri we agakora ibintu bishyigikira ibya leta ya Kigali
ntabwo mbyita deception wenda ku rundi ruhande ndabyita uwo ko abanyarwanda bari disparate
uyu munsi ari umuntu wambajije abantu bamubajije ibintu ntatekerezaga kandi ikibazo n'urubyiruko ariko bamubajije genuinely bagira ngo nibyo urabona hari ikintu bavuga ngo gumubeshya gumubise utanga deception cyangwa misinformation eventually zaba ukuri kigaze bikoresha cyane abantu barenza bakabigira ikibazo gihari nuko n'abantu tekereza ngo bakabaye bamaze kumenya kigari kiri bakabamenya mistrust iri mu banyarwanda n'impungenge nyazi iri mu banyarwanda abanyarwanda bataye icyizere nkaho bakabaye bakibubakamo bakababwira bati ibi ntabwo ari byo turabizi cyangwa se nk'uko bivuze bakegera abantu bakababaza ibi ni biki ibi ni byo ibi bimeze bite ntabwo ibyo bintu babikora ahubwo nabo babyongeramo ugasanga babaye nk'uko bakwita nibo modoka niyo medium yo gucyanoringa reception ya Kigali so Kigali yo wambaje ngo ninde wungukiramo ni Kagame kakubaragaramo nkaho mwakabaye dutwara umwanya tuvuga ibindi bizima ubu tubatwara umwanya dusobanura ibintu tutakabaye twari twarateshe agaciro tutitayeho kuko ntabwo ari byo noneho ko mbivuge ku mugaragaro nta biganiro General Kayumba cyangwa uru Nyarwanda byari byagirana na Kigali kandi ibyo tuzanagira mu mfufi ko iba tubigize tuzabigira nka opposition yose kudusabira opposition yose kuko dufite bagenzi bacu bamwe turi nabo muri alliance ntabwo twajya rero gukora ibintu by'ubutiriganya byo kugira ibiki ngo dukore ibintu bagenzi bacu batabizi nibura tirisiti bariya duhuye nabo muri P4 agomba kubimenya
none se ali ugeze neza kukomeza kuri icyo ngicyo hano hari udukurikira avuga ati Serge nakubwiye ko abanyarwanda dukunda amazimwe tudakunda ibyo kandi tuganira inkoni niyo mpamvu Kagame azadutegeka ubuziraherezo ndasaba mesaje ntabwo njyewe
ariko icyo kuvuga ngo azadutegeka ubuziraherezo akivanemo
ndasaba mesaje nandikiwe ntabwo ngembe iki
kuko ubu dufite uburyo dusobanurira abantu ndabibabwiye mbibabwiye nka authority nk'umuyobozi w'uru Nyarwanda nta bihari nta urabyifuza ariko atari ukubigirana n'uru Nyarwanda abigirana opposition yose kugira ngo bibe hagomba kubaho condition gufungura ziriya mfungwa z'inzira karengane za politike zose ziri ibitekerezo byazo serije abantu bareke kugira bareke gukinisha ibi bintu cyangwa ngo bagire ngo uru Nyarwanda ni briefcase opposition groups ino organization ino mpamvu nakubwiye miseri bashinzwe bino n'akazi bakora nibyo nk'abashumiraho na gato ibyo tuba dukora so ibyo dukora rero byacu bishingiye kuri principle tested ariko tunubaha na partners nabo turi hamwe nabo muri alliance ariko tukanubaha n'abanyarwanda uko nibo dukorera umunsi byabaye nk'uko bya bindi twabisabye bikajya ku mugaragaro bakabibona nubazabibona ntabwo bizabarwihishwa ntibazarindire ngo bajye kumva umuntu uza abyangiza hariho numvise ejo bundi avuga ngo utwara byo ngo smartway yes smartway mbona uko babitwara nk'aho ari ikintu big deal ni smart kuko ni uburyo budasanzwe bushya ni uburyo nyine buri specific buri measurable buri realistic bugize iki bigenda byose bigomba kugenda in a scientific way atari ukuvuga ngo uratomera ibintu kuko wabigiyemo kugira ngo ushimishe amarangamutima yawe no ntabwo turi muri bintu kubera gushimisha amarangamutima tubirimo for the real kandi tuzi yuko Serge niyo mpamvu uwo nguwo yaravuze ati Kagame niyo mpamvu tutazamushobora tuzamushobora kandi turimo kumushobora ikibazo ni abanyarwanda ni twebwe are we ready turede guhinduka nahinduka rero
ari
birakirwa rwanda so Serge nta biganiro bihari Kayumba nta biganiro yagiranye nabo ku byerekeye kuvuga ngo abaganda bagiye kuvugana na General Kayumba twebwe abaganda tuvugana nabo abatanga tuvugana nabo abarundi tuvugana nabo abongereza tuvugana nabo amerika tuvugana nayo urahari urabizi buri
aba European Union tuvugana nabo niko kazi kacu niyo mpamvu dufite izo nzuza nababwiye nizo mpamvu dufite izi commissions nababwiye za diplomacy bumva gese yuko izo commissions ziro ari bishushanyo erega ihuro rio kandi it means business
komeda ari nyemera gato aho ngaho wenda I'm sorry kuba ngutse mu ijambo nge kwa mobilizer ifimate na mushobora
nta kibazo ariko byumvikane Serge ntabihari ni fake news wa mugani ariko ikindi kuvugana nabo tuvugana nabo bandi andi mareta yose nta leta nimwe ishobora dushobora kwanga kuvugana nayo turashaka yuko bavugana nabo twarabandike twabaye copies yabiriya twasabye nka P5 tubireba nka P5 tubareba nka n'abagenzi bacu tuhuye nabo muri P4 babareba nabo bato mu kugira ngo tugumyeho buri muntu wese ushoboka agire turi abanyarwanda gusa tureba n'abanyamahanga so mu banyamahanga rero harimo leta hakabamo ibigo NGOs hakabamo civil society hakabamo buri kintu cyose kirimo so Serge ndumva amagambo make abantu babitware from now ntabwo bizabuza abagira izo deception cyangwa abagira amazina yabo kuyagira ibyo birabareba ariko ntibizatubuza kuguma dukora icyo nizeza abanyarwanda ni uko byanze bikunze iyi mpinduka yacu tugomba kuzayigeraho ariko birasaba yuko bakanguka bagahinduka bakigira kuri bino kubera Ukraine byo bigiri ku mugaragaro bakabona yuko deception ari ikintu kibi cyane bishuka abantu kandi bazi mu Rwanda bo bazi yuko nk'abanyarwanda bari muri denayo batemera ukuri ariko ntibemere yuko no muri opposition bemera abantu bajye bareba umuntu ibuje ukavuze Kagame ukavugwa urimo kurwanya Kagame ubwo ubufashane utarimo gufasha Kagame urakoze cyane Serge
komore Diani ugize neza kuko ibisano byawe birumvikana kandi bigera kure buri wa gatanu bufite abantu baza kuko bazi kuza once a week kugira ngo bumve nk'umwe mu bayobozi bakuru ba muri biro nkuru y'ihuriro nyarwanda icyo wenda uvuga ariko kuri mugoroba wa next session bite ni ingingo turimo kuganiraho nkuko natangiye bivuga dufite ikibazo muri sosiyete yacu wenda si na sosiyete ya politiki ni sosiyete irebana n'uko abanyarwanda babayeho nyakaba yuko ingaruka z'ubuhunzi z'ubuhungiro ingaruka n'umubabaro harya nari ndi kumwe na Baraka
ingaruka za dictatorship maze igihe Serge abanyarwanda dictatorship ni ikintu kibi cyane indwara mbi cyane
byose birimo ko mu kiganiro mperuka gukora nari kumwe na Mutuye Mungu na Baraka ni sinzi ntabwo nibuka twavuga kuri iriya World Happiness Report impamvu u Rwanda rwaroroza inyuma hari ibintu by'akababaro by'umujinya akabaro umujinya n'ubwoba
they have lost hope they are hopeless babyita hopeless mu cyongereza
exactly umujinya akababaro n'ubwoba noneho abanyapolitiki bacu cyangwa abitwa kuba ari equipe ya muri politiki izo qualification eshatu barazifite bafite anger y'urwango bafite umujinya n'akababaro kandi bagashaka no kuba abanyapolitiki nta muntu ushobora gukemura ibibazo by'abanyarwanda yibona muri izo kriteria urwango umujinya n'akababaro patisme imaze imyaka myinshi mu banyarwanda twatubongera tuterega ibintu bimaze ibyumweru bibiri bivugwa navuge ko nazi kubivugaho n'ibiki byose mvuga nti bizatambuka ariko ubona ko n'umuntu utazi politiki icyo ari cyo umuntu uri useless ari
Serge bagomba kumenya ko hari ibintu tugomba gutesha agaciro n'ibi tubivuze kubera nk'uko nabivuze nabaye clear abayoboke bacu n'abandi bantu nyine bajya muri urwo rujijo kubera nyine kuba batumva utwabigize naho ubundi ni ibintu tugomba gutesha agaciro tugomba ariko imbaraga zikajya mu gukora aho kugira ngo tuze tujye guha agaciro ibintu bya Kigali baba bavuga buri muntu azi yuko ari ibintu by'ibinyoma
ariko iyo ubonye wenda tuvuge nko ku rubuga ni epimake mbaza ukora nk'urubuga rwa WhatsApp ukabona amaudio wakira deli ku munsi abantu utazi amazina bose biri kodinga banyanyagiza hirya no hino kayumba nyamwasa ntago bazi inkomoko ye wabaje yavutse ryari ntibabizi yavuke ntibamuzi yizehe ntibamuzi gusa bazi yuko ari mwe ihuranyarwanda bati noneho ihuranyarwanda muratugurishije muragiye nta yindi contest bafite y'ibyo bintu ariko na nabumva bitewe nuko bari hopeless ariko ikibazo kigaruka ku rundi ruhande nanone niho ukunda kuvuga ngo aki profit le crime ipimaki niho ngira ngo mbiguhe ijambo umbwire wowe kubyumva niho ukunda kuvuga ngo ibintu byose byabaye ninde uprofita muri icyo kintu cyabaye
exactoma urabivuze neza naryo jambo nari ngiye guheraho kandi na buderekarimo yabivuze nibyo yarangirijeho ibi ni tekinike Kigali ikunda gukoresha kenshi igafata impuha ikazikubita mu muhanda abandi bakazisamira aho ngo bakaza kuzicuruza hari fenomene umuntu atakwirengagiza bwana Serije muri ibi byose tuba turi mu kubona muri ayo makuru tuba turi mu kubona muri izi muha zose hari ikintu cya mbere hari ibintu byateye bya YouTube byo gucuruza za viewers byo kugira ngo abantu babone amakuru urumva rero umuntu washyizeho radio kugira ngo azabone akanyungu kerekeranye n'amafaranga agomba gushyiraho inkuru yahitinze inkuru iri buze niyo yaba atabyemera akazana Kayumba Nyamwasa agiye gutaha ari mu biganiro ukwe akabishyiraho kugira ngo aze kubona abaviwazi benshi viwazi nyinshi abantu baza kumureba babe benshi YouTube izagerageze kumuha udufaranga urumva ibyo ni amaco y'indi noneho hakaba n'abantu koko babandi bavuze bamaje kurambirwa baranduye ubuhungiro noneho inkuru yose ivuze bakayisamira hejuru atari ukuvuga ngo wenda ni ugushaka gusenya opposition cyangwa ngo ni ukwibasira RNC ariko usanga nyine bayafata nk'uko yaje gutyo ayo makuru nayo ngayo ariko hakaba n'abandi baheze mu rwango baheze mu bitekerezo byo muri mirongo baheze mu bwoba no muri traumatism mu mirongo irwena na kane none ikaba yaranabakururiye n'urwango rudashira ku bantu abanaba ukaba wumva iyo bavuze Kayumba Nyamwasa ako kamwanya nawe agomba guhita yiterefona akaza akavuga iryo atazi n'iryo atigeze abona n'iryo atiyumvisha ingaruka zabigira ibyo ntacyo biba bimutwayewe ahita asamira aho ngaho
n'abatamuzi bamubona uko ari everyday
exactoma aho gutekereza Kagame urimo kwica abanyarwanda urimo kuzambya abanyarwanda aho gutekereza n'abamufasha nka bakabarewe n'abandi bose ahubwo bakaza gutekereza RNC bakaza gutekereza Kayumba uri muri RNC kugira ngo bamugurishe bibi nkuru aho bumva ko icyo bagamije FPR kibigamije ni bya bindi byo kuza intare iza mu isho ry'imbogo noneho ikazisanza zose noneho ikareba icumbagira cyangwa ikareba imwe niyo yaba ifite ingufu ikayirukankana ikayifatira yonyine ibi rero nabyo nibyo barimo kugerageza kwizora umwe mu barwanashyaka bacu bashinze RNC Kayumba kugira ngo bamushyire ukwe noneho ahasigaye bumve ko RNC bagomba no kubimenya ntabwo RNC ari umuntu umwe RNC ni nta nubwo ari n'abantu gusa ahubwo RNC n'igitekerezo dukunda kubivuga kenshi Kayumba ashobora kuyivamo ashobora kugira icyo aba nk'uko buri muntu wese yaba epimaka ashobora kuyivamo Serije ashobora kuyivamo ariko igitekerezo kirahari tujye tubivuga neza ko no kwa Kagame mu rugo icyo gitekerezo gihari azakivanamo sate igitekerezo kiri mu Rwanda kiri muri Kongo kiri muri mu banyarwanda bose abanyarwanda bifuza amahoro bose batekerereza muri RNC ariko rero iyi fenomene yo kuza kuvuga ngo byagenze gutya na gutya nibyo Kigali ikorera abandi bakabisamira hejuru eda babikoreshejwe n'inda cyangwa babikoreshejwe n'urwango cyangwa babikoreshejwe no kuruha bamwe bumva bati ibi bintu bizaza gihe ki bwana Serije wabivuze neza cyane niba uri muri politiki urimo gutwarwa n'amarangamutima imijinya inzangano ibiki byose ntabwo iyi politiki uzayishobora iyi ngiyi izashoborwa n'umuntu wihangana n'umuntu warangije kwirenga kurenga inyungu ze bwite cyangwa iz'agatsiko ke ahubwo arimo kureba ineza y'abanyarwanda bose arimo kuvuga ati uru Rwanda abahutu abatwa n'abatutsi bazabana bate abana bacu bazagira amahoro twebwe tutabonye gute ubuhunzi buzacika burundu ukabivuga ubimininga uzacika burundu gute abanyarwanda bazabona amahoro bate ya burundu justice zaboneka ite ubu demokrasi zaboneka ite ubukungu nyabwo butari ubwo mu mibare butari ubwo gutekinika ubukungu bugera kuri mu nyarwanda kabya gatatu ku munsi kandi buri wese akihaza mu biribwa akabona akazi ko gutuma yitunga abana bakiga ibiki byose igihugu kikaba igihugu nkuko tugitekereza muri za muri ya vision yacu bwana Zirije ibyo nutabirenga ukajya ku mijinya yo muri 59 ukajya ku mijinya ya mbere yo muri 59 yo ku rucuncu ukajya ku mijinya yo muri yabega n'abanyiginya ukajya ku mijinya y'abahutu n'abatutsi ukajya ku mijinya y'abakiga n'abagenduga ukajya ku mijinya nta uzabirangiza ugomba ibyo byose kubirenga ukavuga uti abanyarwanda they deserve better abanyarwanda hari ukundi babaho kandi kwiza kutari ukungu uko abanyarwanda babayeho muri dictatorship kuva kera mu ngoma z'igitugu haba kubwa abami haba kubwa za republika no kuri iyingiyi nibaza n'imijinya nibo bazakora politiki iyingiyi nibo babandi bazaza kukubwira ko smart way batayumva rega impamvu ari na smart nuko batayumva nyine deya ntago bari kuri level yo kuyumva nicyo kibazo bagize ahubwo bari bakwiye kutwegera tukabigisha iyo smart way yari iyo smart way ni ugutekereza wirenze iyo smart way ni ugutekereza ko abanyarwanda bashobora kugera ku mpinduka kubera ko batekereje neza noneho ibyo bitekerezo bakabishyira mu ngiro bakabishyira mu magambo bakabivuga nkuko turimo kubivuga gutyo barangiza kubishyira mu magambo bakabishyira mu bikorwa akaba ari byo bizaridinga bikageza ku abanyarwanda ku mawu umuntu udashobora kumva ibyo ngibyo rero ntazirwa ashaka kuza kuvuga smart way cyangwa kuyikritika ntayizi azivugira ibyo ashoboye yishakire views kunoza kuri YouTube utufaranga nituza yirire yigaramire iby'impinduka ntabyo arimo urakoze bwana Serge
epi make nakwiye kugakomeza ariko ugeze neza kubera ko biragoye kubera ko umuturage w'umunyarwanda uduteze amatwi uri ku ngoyi ya RPF bavuga ati hope nari mfite icyizere nari nsigaranye iyo ndebera muri opozisiyo nyarwanda hanze birangura hari abantu bampamagara bati basaba bati radita ukamukwiye no kwa justinga icyo mwita opozisiyo kandi je suis d'accord tuzaba kubikora wenda bidaciye muri biro politike ngo tubyemeranyeho ariko dukwiye guhindura n'umurongo n'imvugo ya opozisiyo impamvu burya mbivuga gutya abanyumva baranyumva bankurikira nibo banyandikira bati iyo muvuze opozisiyo ntabwo tuba tuzi icyo muvuze no muri opozisiyo nyarwanda ikorera hanze harimo na opozisiyo ya Kagame barabimbwira rwose bati rero iyo muvuze ngo muravugira mu izina rya opozisiyo nyarwanda iri mu buhungiro harimo na opozisiyo ya Kagame muradukonfuzinga mukwiye gufata indi determinasiyo mukabivuga ariko nkuko iyo ndi kuri iriya dosiye yanjye rwose ni iyihuriro nyarwanda sinshaka kuza mubwe ngo natanga umurongo
Serije mbabara mvuge kuri icyo kintu gatoya
yes
Serije ntago dushobora kubuza abantu kwita icyo bashaka ni uburenganzira bwabo no bwisanzure bwabo ariko abanyarwanda bagomba kwibuka bakareba ku biba bivugwa n'ibiba birebwa bo bakitoranyiriza kuko bino bintu bishaka umuntu gushishoza yiba akaba rero yaravuze ati muri opposition tujyamo tukayidividinga tumayo abantu tukayidividinga babantu b'abanyarwanda bakibuka ukuntu basenye MDR PR bakibuka ibyo bayikoze uzi umuyobozi wa PR aho ari ibyo bamukoze bagasenya buri kantu kose bwose bukajya mu kwaha bagasenya PS mbera kuri umunyarwanda akwiriye kwirebera akavuga ati ibi nibyo ntabwo ari byo asasa rero kuberekeye abagenda bakavuga ngo wenda biyite opposition ariko bakavuga bagenzi babo abo ntabwo ushobora kuzabaguza nubwo muzagera muri leta kuri bwa bwisanzure tuvuga umuntu uzamureka avuge ariko igitandukanya leta ni uko umuntu azaza akabeshyera umuntu uzamutwara muri koti bagamuca amande amande ni azabuza abantu kubekerana ariko ntabwo uzabuza umuntu kuvuga azabivuga
hari cyangwa nta koti ufite
ntabwo wabigira ariko nyine narabivuze umuntu uzandega uzambeshyera ahangaha ari hano mfite gihamya nzamutwara muri koti ibyo ni given
yeah I agree anyway reka twihute kuri 33 warabivuze neza ubwo masomo y'abanyarwanda bandika ariko wenda kugira ngo dukore konkurize kuri ingingo ya kabiri ko dusigaje ingingo imwe ya gatatu kuri mugoroba umwanzuro dufata na konkurize ni iyihe epi mati wari ugifite ijambo angahe
bwana Serije mukiri kuri ako kantu abita opposition ntabwo uzabona abantu benshi bazakubwira bati turi abakristo ariko abakiriye agakiza ni bakeya abakristo ni abakristo
good point
nicya kimwe rero uwo muntu nakubwira ngo uri umukristo ntabwo uzamukubita inkoni ti oya wowe ntabwo uri umukristo uzamwihorera ariko imbuto yera nizo zizakugaragarira ko ari mu gakiza nyako cyangwa atakarimo imbuto yera ibyo akora nibyo bizamwigaragarisha
no epi bakereka turavuga ururimi rumwe dufite side imwe y'abanyarwanda bafite ka kababaro ka gahinda bakeneye kuba gushyirwa muri terapi bagabwa n'icyizere hari amazina bumva bagahahamuka ariko ikibazo ngewe sinizina bumva ugahahamuka ahubwo navuga ngo twaje kuri radiyo tubwira abanyarwanda ko twandikiye leta y'u Rwanda tureba ibiganiro muri 2018 ari wabisubiyemo simbigarukaho kandi byinshi ntabwo tubishyira ku karubanda bitewe n'uko biri confidential ko duhura n'abantu benshi wabivuze neza kandi uri a politician ukava kudaka ibiganiro ukavuga yuko ntawe ushaka kunegosiya waba ukora politike na munagana hari uvuga ngo how come negosiya n'inkotanyi ariko inkotanyi zifite u Rwanda inkotanyi zifite igihugu ubwo rero umuntu ahita avuga ati nawe uri
inkotanyi ni abanyarwanda
oya barakubwira ko ari abavamahanga
ngaho rero inkotanyi ni abanyarwanda utazashobora kubyumva iyo politiki arimo kuvuga ntabwo ndi politiki yaryo
niyivangura
ntabyo navuze niwo bivuze ariko navugaga ko un vrai diplomate cyangwa un vrai politicien akora negociation mu gihe arimo guca undi muvuno kugira ngo agere kuri yes.
Niyo modern way, niyo civilized way of solving issues.
Yes. Ariko urumva ko hano hanze hari imvugo ishaka kumvikana itandukanye n'uko murimo kubimbwira. Epi mati ushinzwe mobilizer. Ukomveka uta abo bantu babyumva ukundi. Kuko ndagira ngo mu minota itatu tujye ku yindi ngingo. Ukomveka uta abandi bantu babyumva ukundi. Ko iyo nzira tuvuga ari ikwiye muri politiki.
Iyo turimo gufata kuwa gatanu buri gihe tukaza ahangaha ntabwo tuba tuje kwifotoza cyangwa kugaragaza ko dufite uruhanga rwiza ntabwo ibyo ngibyo ari byo tuba tujemo tuba tuje kwigisha tuba tuje kwigisha mu bantu bose bakiri muri izo nzira bagitandaraje bamwe bahagaze ahangaha abandi bahagaze ahangaha kugira ngo tubivuge inshuro nyinshi babyumve ntabwo buri munsi tuzana ikintu gishya bwana Serije ngo urabizi ibi ni kimwe no kwigisha ijambo ry'Imana ni uguhora ukoresha bibiliya imwe ukavuga intumwa zimwe za Yesu ukavuga ni inkuru ntabwo zihinduka natwe muri aranditse rero ibi ngibi turaza tukababwira amahame viziyo yacu ibyo twagezeho uko twatangiye tukababwira u Rwanda twifuza urwo ari rwo kugereza igihe buri muntu wese azumva koko urwo Rwanda rw'amahoro u Rwanda buri munyarwanda wese ashobora kwisangamo arirwo Rwanda rwaba rwo hari abantu bizatinda erega soneva pari hazi ariko bitinze bwana Serije tumaze imyaka 11 turi muri ibi ngibi turimo kwigisha ariko kwigisha ni uguhozaho erega ubwo ngubwo ab'imyumvire ikakaye ntabwo bizakunda byo birumvikana bwana Serije iyo myumvire bazayigira ariko abashobora guhinduka ni kimwe n'uko ndongera ngaruka kuri ibyo byo kwigisha abakristo ntabwo wakwigishiriza abantu bose icyarimwe ngo bazakirizwe rimwe bwana Serije harimo abagwa harimo abarokoka koko bigakunda ariko harimo abo wongera ukongera ugakora ububyutse kugira ngo abantu bagire ariko nkurikije aho tugeze ntabwo dukorera ubusa bwana Serije ngo ngaho duhinzeho ngere hasibe gucyo ntago ariko bigenda abantu baragenda bazamura imyumvire ibintu biragenda bihinduka ni nayo mpamvu ubona abantu benshi bakwandikira mu Rwanda bavuga bati turabakurikira bya biganiro byanyu biri SSR yagiye hehe ibyo byose harimo abaje kubitwistinga bavuga ko wabuze kubera ibi n'ibi ariko harimo bakuze genuinely harimo bakuze bifuza kumva iyo nkuru nziza ubabwira buri gihe hari abadasinzira batakumvishe ibyo rero ni ikikwereka ko ni ikikwereka ko ibyo twigisha ntago turi mu kugosorera mu rucaca hari ibyo abantu barimo kumva kandi ko kukabona imyumvire irimo kugenda izamuka naba bose bakoresha uko bashoboye kuvuga ngo reka nabo batwigane bagire gutebo wenda haraba bafite izindi nyungu ibyo ari byose ntago bashobora gukubita uyu munsi bagakurikirwa n'abantu ibihumbi ijana ariko ntago
bizaba wenda gato utarabangiza ntago wakora politiki dividing abanyarwanda mwumvire kuzajya muri rwa Rwanda uyobore I don't think so
niyo mpamvu twebwe ntawe tuvanamo n'umwe nabo bose ni abanyarwanda nabo turabigisha ari abaza kutuvuga nabi nabo ni abanyarwanda erega ntago ari amahirwe ya buri wese yo gushobora kumva ibintu neza bwana Serge niba ubonye umwana agiye muri primaire cyangwa muri secondaire akumva imibare neza ntabwo wavuga ngo nuko ngo hari igihe umutwe aba ari uko umeze undi mibare ikaba itakwinjira na gatoya kubera uko ya fiziko uko ameze mu mutwe n'ibiki byose ari ingabire undi ari impano aba afite izo mpano rero washobora kuzitransmeta izo mpano z'urukundo zo z'ubumwe z'ubwisanzure twebwe dufite nk'aranitse nidushobora kuzigisha abantu benshi bakazumva impinduka izihuta kandi izaba nyayo kandi ya burundu
urakoze cyane epimati dufite amata 20 kugira ngo dusoze kuri mugoroba dusinyiwe ya gatatu ari ntabwo nkubona sinza wugiye kane nagira ngo nguhe wenda umunota umwe ube wasuza kuri iyi ngingo ariko ntakubona wenda ikibazo cyanjye naba nkisubise kuko ndabona wabaye
ndahari
wabaye off camera ntabwo nakubonaga
oh sorry
ya urabona
Serge iyi ngingo kuyisoza
ntabwo ndabona
no kuyisoza dutya
nagira ngo ikibazo cyanjye nyine kubera ko usoze wenda ya ndarimo kureba komantere mba nandikirwa aha ngaha sinzi wenda niba nabivuga muri ubu buryo abanyarwanda tumaze igihe kirekire dutaka n'agahinda kacu tuvuga amabi dukorerwa ariko njye nsanga twebwe twitwaho dukorerwa amabi ariko duteze umurindi buriya butegetsi bw'i Kigali kugira ngo bukomeze budukandamize mugenzi wanjye ntimake abivuga neza nawe ubisubiramo kugira ngo ukore politike nziza ifasha abandi banyapolitiki wayikora ute twe turi abanyarwanda turi muri P4 nta rugaga dusesereza nta muryango tujya kuyataka muri politike yabo tureba ibyacu tukabivuga ukwacu ariko turibasirwa cyane ikibazo kiravuga ngo kuki ari ntibasirwa cyane bwana Ali Abdulkarim mu minota ibiri
urakoze cyane Serge twibasirwa kuko dutanga inda ya bukuru ariko tunibasirwa kuko ni twebwe ya deception targetinga Kigali nitwe targetinga n'abandi batagetinga kuziko nk'abantu ba FDI bari mu Rwanda ibyababayeho urabizi so yari abatagetingaga bo physically bamwe baracyari mu magereza bamwe barabuze ariko twebwe ihuriro ntabwo rituvana mu kanwa impamvu itatuvana mu kanwa rero nabivuze ntanga igisobanuro nabivuze nti dutera ntabwo turi abatezi b'ubwoba ahubwo udufitiye ubwoba ni Kagame n'agatsiko ke so aduhoza mu kanwa muri target rero atagetinga na misinformation na disinformation nitwagomba gukoresha icyo dusaba abanyarwanda rero twebwe kugira ngo dukore politike nziza na bagenzi bacu nuko bagomba kujya bashishoza ibyo bumvise ariko bakareba n'amateka kuko umuntu iyo umuntu agumya ugira ikintu abeshya ugira ukamenya ibintu n'umunyabinyoma ntabwo mpamvu ngo leta ya Kigali n'abanyabinyoma ku bintu bimwe kandi mutekereze ngo niba bavuge ku ihuriro nyarwanda ibyo bavuga ngo araba ari byo nabyo bigomba kuba ari ibinyoma icyo ni icya mbere ariko icya kabiri
ntabwo turemera yuko tudashobora gutsinda runo rugamba umunsi twatatanye tuzaba nk'udushwiriri tuzaba nk'insenene dukeneye no kwishyira hamwe twese abashaka impinduka nibwo tuzayigeraho iyo niyo attitude tugomba kwitwara abagenzi bacu ibi turimo kuvuga ntabwo tubivuga kuko ngo twarakaye batuvuze bagize icyo oya bagomba kutuvuga kandi bari free ariko twashaka ngo dusobanurire abantu bamenye ngo ibyo bakora ntabwo ari byo si byiza kandi tubivuze rimwe wenda muri uyu mwaka ntabwo tuzongera no kubivugaho ariko ntabwo bifasha urugamba abantu bagomba gutangira kwitandukanyiriza uyu koko urugamba ariho ni urwubaka ni urusenya uyu nguyu koko ari ku bintu byo kugira ngo yubake u Rwanda rushya cyangwa aracyari imbata y'amateka y'inyuma turimo gusiga inyuma amateka yacu ni amateka yacu tugomba kwibohora tukubaka u Rwanda rushya rwacu n'abana bacu n'abuzukuru n'abazukuruza urwo Rwanda twifuza ni u Rwanda rutarimo umututsi oya ndumva yuko atari byo ni u Rwanda rutarimo umuhutu oya ndumva atari byo ni u Rwanda rutarimo umutwa ni u Rwanda rutarimo igice kimwe cy'abantu ngo ni abavantara kubuse twese tumaze imyaka 30 n'abandi bamaze imyaka 30 hanze nabo bazaba bavantara u Rwanda tuzuza rw'abandi therefore Serge politike nziza ni politike irenga bya bintu twavuze ngo amarangamutima ugakora ibintu biri bifite rational bifite logic bifite iki ariko binacisha mu gaciro byubaka byunga bituma buri munyarwanda wese agira icyubahiro ukamuha icyubahiro akwiriye buri munyarwanda wese akumvamo buri munyarwanda wese akibonamo icyo kintu tukigira ariko noneho muri ibyo bintu bikazavamo noneho icyizere cyo kumva ngo twaba nk'abanyarwanda twaba nk'ibindi bihugu kuki twebwe ari twe tuba baruvumye ni twe tugomba rero kwikubita mu mutima tukareba tuti ni iki kibura ikibura ni ukumva ngo turenga amarangamutima twubake u Rwanda rushya utekereze bushya
urakoze
ibitekerezo urakoze cyane Serge
urakoze cyane Ali nakomeza ariko umwanya ni mutoya
umwanya ni muto ndabizi wakoze cyane
ya kubera ko Rwanda National Congress imaze imyaka 11 yabaye challenge mu Rwanda barayichallenginga agatsiko karayichallenginga nabitwa ko bari ishyanga nabo barayichallenginga bivuze rero ko hashobora kuba ari ikintu kibanga ihuro rifite wende pimake sinzi uko abitekereza mu masegonda 30 epimake hari icyo wasoreza kuri ingingo
na mizero rukumbi y'abanyarwanda
niyo mpamvu yes nicyo nari ngiye kuvuga gusa gituma ntabwo turi abatera ubwoba ahubwo dutera imitima gususuruka turabatera imitima gususuruka iyo tuvuze imigambi yacu iyo tuvuze uburyo twarenze ibintu by'amoko iyo tuvuze uburyo twarenze ibintu by'urwango ahubwo ayo marangamutima twayeshyize inyuma tukagira ibintu ibintu abanyarwanda bose bahuriyeho bazashobora guhurira hari abana bacu ari abuzukuruza bacu bazadukomokaho bose ibyo rero turi n'ubwa mbere bibayeho mu Rwanda politiki nyarwanda abahutu n'abatutsi bahuye ndavuga abahutu n'abatutsi kubera ko abatwa bo ntago ari abantu bakunda kuba indenganyiriza ndavuga bamenye nibo batoragura abahutu n'abatutsi nibo bagomba gukiranura ibi bintu kurusha abatwa bo babaye byatsi byababariye aho inzovu ebyiri zarwaniye abahutu n'abatutsi bashoboye kwicarana badashukana bakarebana mu maso epimake na buderekarimu bakarebana mu maso bakavuga bati iki kintu twagikora genuinely twagikora nta uri mu gushuka undi nta ukoresheje undi ibyo rero niyo mpamvu dukomeza kuba mizero rukumbi y'abanyarwanda kubera ko mu buyobozi tuzashyiraho hazaba harimo abahutu n'abatutsi abahutu bibona muri abo bantu abatutsi bibona muri abo bantu n'abatwa bakeya bibona muri abo bantu abatwa nabo bagomba kuzagaragara mu buyobozi ibyo rero nicyo abantu bashaka ari ababa muri FPR batsikamye bakitwe Roma harimo benshi
bari ku nzogera n'abari amajenerali bafite inzogera epima bavugira bari abajenerali bari ku nzogera
ejo bundi ntibatwandikiye batubwira bati Serge ari he byagenze bite
nari napfuye ariko
Nacho azukigihe rwose.
Anyway, nyine nari batugiyagenze bitawo kagenze bit.
Bati byagenze bit.
Reka tujye ku ngingo yacu ya gatatu isoza. Abanyarwanda badutse amatwi mugoroba rwose bambabarire kubera ko wenda ntagare buryo nyoboramo ibiganiro ariko hari ibintu byari maze iminsi biri hano abantu bavuga bati bite kutabivugaho kutabigarukaho ku wa mbere ntabwo ariko nzaba nkora nzakora mu buryo butandukanye ariko kuri uyu mugoroba wenda navuze nti reka tuvuge gutya bitewe n'uko ibyo mbitezo byanyu mu byumba kandi abari muri groupe hano murimo kwandika komenteri rwose nagira ngo namwe mbe free mwandike ibyo mushaka kandi munafata umwanzuro mu byo mutekereza reka ikibazo kiri aha nuko bavuga ngo abantu babi mu ruhare rwo gutanga ibitekerezo byanyu ariko se mbere yo gutanga ibitekerezo ubanza uvuga ngo icyo ngiye gutanga kiratanga umusaruro ki kuba ngiye kukibwira wa mungu burundi bwiza abandi bari embese hari abantu benshi bisamaza n'abandi mwese mudukurikira tuba turi mwamwandika njye nemera ko dufite ubwisanzure bwa buri munyarwanda wese nta muntu rwose nasubiza inyuma waba uri muri politiki utari muri politiki waba uvuga uti sindi muri politiki ariko kurikira politiki ya RNC gutega amatwi waba uri muri RNC kandi uvuga ati niyo mizero kumi gutega amatwi njyewe yo ni kuri radiyo mbere kuri radiyo ngerageza kumva buri munyarwanda wese ibitekerezo biva aho ngaha bituma abafata ibyemezo nkaba ari na ba ipimake bari mu buyobozi bukuru babasha kubitekerezaho ariko nifuza yuko nta munyarwanda uzavuga ati sinahawe ijambo no kuri radiyo ndakumva kandi gutega amatwi kandi numva ko banakoze ishoka byose reka tujye ku ngingo yacu rero ya gatatu tuvuye muri bya politiki ubu ntabwo nabonye umwanya kujya ku by'imipaka yafunzwe kuko ngira niyo yabigarutse wavuga ati Muhoozi general aje mu Rwanda kabiri buriya arimo gutera imbere areba bivuze mu magambo yihuta ariko abagerageza kureba iby'iriya mipaka baravuga bati urujya n'uruza rw'abanyarwanda n'abagande nta ruhari kandi wenda ari aze ku mimero kibera bivuge buriya biriya bintu byose mwabonye harimo teatre nini cyane ntabwo mwabonye ikirabisho gikinwamo hari abagande basigaye babyandika bavuga bati uko general Muhoozi yagiye ajya i Kigali Kagame yagiye amwemva yikinga akamwemva yikinga ati come to see me ngwino urebe anko wawe hano akajya mu Rwanda ariko ati dere byatazi umupaka baravuga bati jya kumupaka urebe urujya n'uruza rw'abagande n'abanyarwanda nta ruhari bivuze yuko nubwo imipaka yafunguwe kuva ku itariki ya harya yafunguwe ryari pima nta mipaka yafunguwe maze ibyumweru bibiri bitatu ibyumweru bibiri
byari ku itariki 2023
itatu birageze
turibuka sirashize bafunguye ziriya
wota itariki indwi indwi z'ukwa gatatu itariki indwi I think zari
indwi itariki indwi
ya imipaka irafunguwe ariko stile nta rujya n'uruza rw'abaturage ku mipaka abaturage ntibideplasa kuva hagati ya Uganda n'u Rwanda ku ruhande rw'Uburundi nabwo ni ibibazo uribaza uti niki kitagenda neza ariko byose
zirakora ibihombo
iki
zigibugana ngo zirakora ibihombo biteye ubwoba
ya reka rero tuvuge ku bibazo by'abaturage mu gihugu cy'u Rwanda ndagira ngo ingingo by'akarengane by'abaturage dore mu bibazo biri hano ku rwego rw'umuvunyi
ikindi tubona ni uko hari ibibazo bijyanye n'ubutaka hakaba ikibazo cy'izungura hari abana benshi kandi umutungo ari mutoya babonye yuko hari abantu bari mu cyiciro cy'ubukene cyane bivuze kuri icyo kibazo cyabaye basaba bafite abagore batatu bafite abana barenga cumi n'abangahe barenga icumi kandi nta bushobozi afite usanga hari imanza nyinshi abantu bagiye baburana mu miryango hanyuma ibyo twakiraga ugasanga umubyeyi aburanye n'umwana we abavandimwe baburanye bapfa izungura cya mbere nuko abantu bagomba guhamya kwinjira
Nyirere Madeleine uyobora urwego rw'umuvunyi mu Rwanda avuga ko umwaka washize muri raporo urwego ayobora rwashyikirije inteko ishinga amategeko urwego rw'umuvunyi rwakemuye ibibazo by'abaturage ku gipimo cya 87% gusa kuri Bwanire Defense niyo mugabo umuyobozi w'ishyirahamwe ryita ku mibereho y'abamateka avuga ko basigajwe inyuma bagaragaza ko izi mvugo ari iza politiki kuko kwibazo byabo bimaze igihe bidakemuka
n'ibirangaje politike n'umwe rwa politike ukurikije igihe twahereye tuvuga ibibazo ndetse ukurikije n'icyegeranyo abasenateri bakoze ibyo tuvuga iby'ubukene kuba abantu bamburwa ubutaka ibyo byose nibyo abasenateri bagiye bagaragaza ariko nk'imiryango ikorera cyangwa ihagarariye aba bantu igice cy'abanyarwanda kigaragara ko cyasigaye inyuma duheruka batubaza abo basenateri muri icyo cyegeranyo barimo gukora ariko ibyakurikiyeho ubu twebwe tubifata nka raporo yashyizwe mu kabati rwose ntabwo natinya kubivuga bireba abandi twebwe ntibitureba ni nayo mpamvu kugeza isaha n'umunota turacyasaba umwihariko wacu kugira ngo ikibazo cyacu kitavangwa n'icy'abandi kuko iyo bibaye iyo kivanzwe n'icy'abandi twebwe tuburizwamo bityo ku bandi batishoboye twebwe tukaburizwamo
nubwo abaturage bashyiriweho inzego zibegereye zishinzwe gukemura ibibazo byabo haracyagaragara imirongo miremire y'ibibazo abaturage bageza ku bayobozi bakuru iyo bagasuye Depite Christine Mukabunani agasobanura ko abaturage batizera ubuyobozi bw'inzego z'ibanze babana nabwo
ariko ikindi kibazo njye mbona kirimo abaturage ntabwo bizera ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kuko ushobora kwakira umurongo w'abantu 50 bakubaza ibibazo byose ugasanga biri kwa gitifu biri ku karere barimo babikoraho impamvu rero batabizera ntabwo babaha amakuru ngo babwire bati ikibazo cyawe kigeze aha nahe hari n'igihe bakubwira ngo cyarakemutse ariko umuturage ntamenye ko cyakemutse
izi ngendo urwego rw'umuvunyi rumaze n'iminsi zihuriranye n'uko abadepite nabo ubu bari hirya no hino mu baturage aho bagiye kumva ibibazo
ubwo murumva ngo abadepite bari hirya no hino bumva ibibazo by'abaturage ariko se bakemura ibihe ni ugukora amaraporo nyine kandi kuri FPR babyita yuko ari ni freedom of speech bituma abaturage bavuga ibibazo byabo bakavuga ibyo bakorerwa bibi ariko nta bisubizo biboneka Madalena rero hariya murumva yuko rwose ari ikirakizana ati hari ibibazo biri mu baturage ariko ubutegetsi amaze imyaka 38 buvuga yuko bwahaye umuturage ijambo umuturage akaba akirwaye amavunja avuga ati rwose ndasaba ko Kagame ari we undenganura muri kiriya cyano rero cy'itangazamakuru cyabaye cyangire ni uriya munyamakuru w'umuryango abajije ikibazo cy'abantu ngo badahabwa inka kubera ko bafite babo mu muryango bakoze jenoside ariko ndabibuza n'akarengane kari mu bandi banyarwanda niwo ndibwiye bandi
nitwa Joseph Hakuzumuremyi nkorera ikinyamakuru umuryango akandi kabazo gatoya nsoza nyakubwo twasuraga umuturage Mukiri muri 2020 Mukiri cya Gisagara mu karere ka Gisagara hari umuryango wari wagiranye amakimbirane atubwira ko bafite ubukene buterwa n'uko gahunda yagira inka itabareba kuko bakomoka mu muryango wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi 94 twabazaga niba iryo bwirizwa muri Girinka ko ku bwacu twumva ari bangamiye bumwe n'ubwiyunge no gukenesha abaturage bamwe kandi icyaha ari gatozi murakoze nyakubahwa minisitiri w'intebe
ku bijyanye nibyo mwese porogaramu agira inka ngira ngo wavugaga ngo gahunda y'u Rwanda yuko ntabwo n'ubushye neza bavuze ko muri Gisagara babwiye ko wafungiye jenoside ava muri porogaramu agira inka nicyo wabazaga
nyakubahwa amabwiriza avuga ko umuturage wo mu muryango uwo hamwe n'ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 atemerewe muri gahunda ya Girinka no kuvuga bo nta nka babaha muri ra programme president yemerewe abaturage
nagira ngo mvuge ko iyo gahunda atari ya leta ntabwo amabwiriza ntabwo yari guverinoma sinzi aho yavuye guverinoma y'u Rwanda ntabwo ivangura abantu ntabwo yigeze ivuga ngo uzahabwa Girinka utazayihabwa kubitera nyine n'umuntu udafite inka upfa kuri umunyarwanda utuye mu Rwanda ntabwo amabwiriza ndumva guverinoma yigeze yatanga rwose ariko minisitiri ndi nubwo
epimati wenda ngire ntatajya kunsaza ntakareza umwanya wanjye amabwiriza ntabwo nyazi iyo leta yatanze amabwiriza sinyizi ni nkaho avuga ati ndi mushya muri government kandi igira inka imaze imyaka myinshi karakanuka badoye awaze we ntabwo ibintu nabirebye muri iyi minsi kubera ko biba ntabwo nari mpari wa mugani reka bavuge ko n'ubu rero yarapfuye simbizi nabibonye muri iyi minsi ntabwo ariko se ni gute umunyamakuru abwira minisitiri w'intebe ati nasuye abaturage ahanana dore ko bambwiye ati ibyo ntabwo mbese muri guverinoma epimaje uriya munyamakuru ntashobora kugira ingorane bitewe n'aya makuru yatangaje
biragaragara ko premier ministre yabyigurukije ati ibyo bintu urabivugire hirya nge ntabyo ni nko kuvuga ati ntabyo numvise donc iryo vangura ririmo gukorerwa muri girinka ntajya none se ayo mabwiriza agomba kwandikwa muri constitution y'u Rwanda mu itegeko nshinga y'u Rwanda kugira ngo ngire ntayamenye reka mvuge ikintu nyivuge nkuko nabandi bose basanzwe babivuga kandi ko kari byo garde presidentielle na habamo ibihumbi birenga nka bitatu abantu bashinzwe kurinda perezida habamo ibihumbi birenga bitatu hari amabwiriza yanditswe ko abagomba kurinda perezida baba ubwoko bumwe ubuse bose si ubwoko bumwe none se ayo ni amabwiriza ya guverinoma ivangura mu Rwanda rirahari ryaba iby'ubwoko mu bintu ibi n'ibi ryaba ibya by'ubukene mu bakene n'abakire mu bintu ibi n'ibi ryaba iby'abakomotanga n'abakomotanga birahari byose biragaragara kandi ntageza YouTube zitabigaragaza kandi
abaturage no muri Rwanda nta tegeko rikumira ubwoko ribamo kandi birigaragaza
ubwo ngire nte nta tegeko yatanze mu itegeko rya guverinoma nta birimo ndongo nijya zatubwiye do tutire faso nta nubwo ari nacyo gikuru cyane umuturage bashatse kuvuga n'uwo muturage sinzi niba umunyamakuru yamuvugiye neza ngo ubukene yabutewe no kutagira girinka ntabwo aribyo byamuteye ubukene yabutewe na porogaramu ya guverinoma yatewe na gahunda birimo biraturangirana bwana Serge
ariko turakomeza wowe dufite extension wowe uri VIP ibitekerezo byawe bigomba gutambuka
ubukene yabutewe na programu mbi ya guverinoma twebwe iyo turimo kuvuga uko ubukungu tuzabuzahura tuvuga ikintu cya mbere tugomba guheraho nuko il faut libérer les énergies de la population nukureka abaturage bagakora ariko ntabwo ari ku Rwanda rubibona umuturage arahinga ibishyimbo bakabirandura arahinga amasaka bakayarandura ese byonyine utaretse ngo abaturage batangire bakore buri wese yikorere yiteze imbere ubukungu bushobora gutera imbere gute ubukungu bwatera imbere gute utaretse n'aba banyarwanda bari muri diaspora ngo bagere mu Rwanda bemvekise abaturage b'abaturage bavugaga umuntu ufite hegitari imwe afite n'abana 15 aho kugira ngo bayigabane bajye gukora mu bintu twembejije mu gihugu ubukungu bwazamuka bute nukureka abanyarwanda bakishyira bakizana nicyo kintu cya mbere kizazamura ubukungu naho girinka ubwayo bayiguhuka ikanagukenesha yonyine kuvuga ngo ariyo witaho
ukiri kuri girinka abonye umuturage hariya muri gikongoro wari kumwe bamubyiniraho bakanyombya n'abandi mateleviziyo arwaye amavunja atabasha kugenda atazi imyaka atazi yavukiye bamubwira ngo nasabe Kagame inka ngo indi yamuhaye yarapfuye
biriya nabibonye bwana Serije byanteye agahinda kubona ntabwo bagiye gukora reportage yo kuvuga bati dore umuturage arababaye ari mu gahinda ari mu bukene bumeze ahubwo bagiye kumukinisha kumugira rubuje domokoreye kugira ikintu umuntu wo gusekeraho wo kwishimishirizaho kubera ubukene bwe nabirebye ndavuga nti u Rwanda naho rugeze bwana Serije ndagaya cyane iriya niba ari TV5 nkagaya cyane n'akanyombya kandi yari umusitari kujya gukinira kuri uriya muturage ntabwo ari ibintu by'u Rwanda n'abayobozi bari bakwiye guhagarika ibintu nka biri uretse ko wenda wasanga ari nabo bana batumye simbizi ariko ni ibintu biteye agahinda kubona bajya buriya nta nubwo ari ubwishongozi ni ubukozi bw'ibibi ntabwo nabona uburyo navuga amagambo muri iriya video nabonye bwana Serge
ariko wabonye ko uriya muturage afite ikibazo daboro urabona ko ubwenge bwe mvuze ko bucagase ntabwo naba mbeshye ntabwo azi umuyobozi w'umudugudu ntazi uw'akagari ntazi uw'intara niyo nka bavuga bati intungo yapfuye ifite igitunu aririmba Kagame ngo naza muhindi urabona yuko etat de sante yuko ahagaze amavunja mu biganza mu ntoki mu mirenge no kumukoraho ikiganiro nica rubuza rindi bwana Pimati
ikibazo so kumwerekana bari kumwerekana mu yindi yangere bavuga uburyo yarakwiye gufashwa ariko atari ibyo ibintu byo kujya kwishimira aho baseka bishimisha bamujinisha muzunga ngira ngo abantu barabibona bwana Serge
none epima umuco twawuca duti umuco watanzwe kute kugira ngo abantu bumve yuko umuntu agomba kubahwa umuntu ataguye gukinirwaho gutya kano kageni kandi umaze kumva arasaba inka kandi mu gihe arabavuga bati inka ntabwo tuzihabwa bitewe n'uko dukomoka mu miryango wenda dufite abamejwe ibyaha wowe uri muri politiki ariko ubivuga w'ikibana pimaki
bwana Serije hano hane burayi ntabwo ushobora kugonga umusaza w'imyaka ijana niyo yaba ari umukene gute niyo yaba ari umuntu w'ikimuga niyo yaba ari iki ngo uzavuge ngo wende ibihano byawe bizagabanuka ngo umuntu ngo yarameze gutya umuntu ni umuntu igihe cyose afite umwuka afite roho afite umutima yaba ari ikimuga yaba ari iki ntabwo kumukiniraho guca ntagara ibintu byemewe amategeko arabihana abangaba bari bakwiye guhanwa n'amategeko bakavuga bati ntimuzongere gukenera gukinira ku kiremwa muntu ibi ngibi ni byo bya bindi kudezimaniza abantu y'ubwicanyi butangiye nimwe n'ibi ngibi baba batangiye nk'uyu nguyu biragaragara ko bamugize nta nubwo ari igice cy'umuntu nta nubwo ari donc bafashe nka bya bindi abakoloni kera bafataga birabura burya n'abapadiri bari muri za gahunda abapadiri bera bajyaga muri gahunda zo kuzana abacakara babakubita babica burya bari bazi ngo ko abirabura nta roho bagira kwica umwirabura ari nko kwica inyamaswa nabo rero ndabona bakanyombya n'uyu munyamakuru basa nkaho uyu muntu bamugize nkaho nta roho afite nkaho nta mutima afite atari un être humain à part entière donc nibibazo biteye ubwoba ibi birakwereka uko igihugu gihagaze bwana Serge atari ukuvuga eta y'uyu muturage w'ubukene arimo ariko ndavuga uburyo umuntu afatwa ubu ngubu niko igihugu cyose nuko kibyumva kuva ku mutoya kugera kuri Kagame niko babifata
bazita moros epima moros mu kinyarwanda ni iki moro moral mu Faransa
navuga ngo ikira umutima w'umuntu se yes ngira ngo
urabona nk'aba barafata bakamufotora amaguru bakagaragaza amavunja mu birenge mu mano bakongera bakagaragaza mu ntoki bakamubwira bati vuga aturifuza iki ati ndifuza ko Kagame yaminka ati ndi yarapfuye
bamuvuye sinibura
bamuvuye bakamwishongoraho bati Kagame azahora ashoreye inka kuzaniye kan iyi
yes ibintu biteye ikibazo biteye ishozi birabona n'ababaje ariko twavugaga nyine kuri ibi bibazo by'ubukene biri mu Rwanda ubu ntabwo nabonye umwanya kujya kubabwira ukuntu abaturage bakomeje gutaka ibiciro bitumbagira buri munsi ariko komerageari wagira ngo wenda nawe ugire komate ukora ngaha kuko nk'iyi video ubwayo igaragaza ko mu Rwanda aba bantu bari bakwiye gufungwa ni nka bamwe bajya kwifotoreza kuri bwabo hari abantu bameze nk'udukuri nyine mbona babyaza amafaranga muri za YouTube bagaragaza abantu ariko bo bari mu ndonyi y'amafaranga ariko baba puse moke bakagaragaza ukuntu abantu bameze ariko ubona ko biri mu nyungu nk'uyu mugabo rero kuvuga ngo bagiye kumusura ariko anyombya nta nama yamugiriye nta sabune yamuzaniye nta mazi meza yamuzaniye uyu gaye bari kumwe nta kintu amuzaniye ahubwo aramubaza ati umugore yagucitse ate kubera iki utarana n'umugore imashini yawe iracyakora ugasanga ni ibintu biri dikirasi bwana pimaki
ni ibintu
biteye televiziyo ni televiziyo ya leta cyangwa
baragaragaza amavunja ye nta mana kigira ni amavunja gusa ubundi akaririmba Kagame ngo namuhe inka ariko murabona abanyarwanda muvuga ngo murashaka kubohora abanyarwanda mushaka kubohora bari ukuntu bameze aba ni bo
Serge nagira ikintu mvuga gitoya
ndasobora niyo w'ijambo nyine mu munota
umwe urakoze cyane Serge kuyobora abantu nubwo ari abazungu abangaba bayoborwa n'amategeko ariko amategeko ari informed no kugira morale mbere na mbere moro mu gihe umuntu udafite ubumuntu ntugire umutima w'ubumuntu w'ikinyamu w'abantu nicyo kibazo kiri ahangaha kuko abangaba
umuntu meze atya mbere na mbere ntabwo ajya kumushyira kuri televiziyo ushobora kumushyira urimo kwereka uti twamuvuye turamusabira imfashanyo bimeze bitya ariko atari ukureba umurebindura nkaho ari ikintu cyo guseka cyangwa cyo kugira ibiki ntabwo njye mbyumva ndimo kureba amashusho ariko nabwo ukuntu barimo kubigaragaza urabireba yuko bari nka show ubu rero gukoresha ikiremwa muntu ukagikurisha ngo upromoting ibyo urimo kureba ariko urimo kumwangiza utubahirije iyo ntenge cyangwa intege nke afite mu by'ukuri ubundi byakabihanwa n'amategeko ibingibi birangana nko kuzana umwana mutoya ukajya kumugaragaza yambaye ubusa cyangwa ukamwambika ubusa ukamugaragaza n'ubu ni kimwe n'uyu nguyu kuko ntabwo ari hariya ameze atyo kuko abishaka ari hariya kubera imibereho mibi yisangamo nta bayobozi b'akarere bamufasha cyangwa ngo banamurondore bamenye ngo uyameze ate
ntabwo abazi amazina
yabamenye ate si batamwegera bakabaye bamwegera wibuke yariho minisiteri y'imiryango n'ibiki ntabwo ihari iriya yigeze kubaho hari minisitiri yigeze kuba wayo iba ari mu kasafari ibintu nk'ibyo ngibyo kubona rero nk'uyu batamwakira ngo bamufashe ni ikibazo gikomeye make yabivuzeho Serge hano umuntu ukennye cyane umuntu w'ikimuga umuntu utishoboye niho utwaramo n'abana n'abadamu batwite n'ibiki ni abantu bubahiriza cyane n'amafoto yabo baravuga bati ntabwo turi buyereke kereka yo bashaka kwerekana mu buryo bwo kugira ngo bamushake uko bamufashe cyangwa bashyire ubuyobozi ku nkeke buti kuki umuturage wacu ashobora kumera atya ibi ni ibintu biteye ubwoba cyane kugira ngo ntibizongere kuba ariko kumwereka gusa ari ibintu bigiraha iri ni ingeso mbi cyane ariko abanyarwanda nibabirebe niko tumeze ubungubu iyo hari kuba ari undi urabona babirebye twebwe birimo kutubabaza turi kure ariko imbwira nka minisitiri wa local government iba yabibonye iba perezida yabibonye uriya muka Kagame wirata ngo ni umuntu agira impuhwe kuko iba yabonye ibintu yabikoze wi dukwiriye kureba bamutwereka bati wa muntu yageze ahangaha atya kubera iyi televiziyo twaramufashije ariko ntabwo ari byo ubundi mu buzima niko bikwiriye kumera ntabwo tuvuga ngo abakene ntibagomba kubaho ariko mu gihe wabonetse umuntu uri mu bukene buteye ubwoba ubukene bwatumye anahungabana no mu mutwe akwiriye gufashwa nicyo leta ziberaho niko kamaro k'ubuyobozi ni ukugira ngo bufashe abatishoboye bubageze ahantu nubura bashobora kwigira banereko yuko urwo rugendo babigize zose nije mu magambo make ndumva dukwiriye gusoza ubwo niba unyemereye njye nasoza
reka dusoze nibyo navugaga aha kubera ko n'abantu bandika kuri iriya video bavuga bati wari ukwiye gushyiraho telefone yo gutera inkunga uyu muvandimwe ariko ubona ko bari abantu nyine bari mu ndonyi nyine yo gusahura ibintu bya showbiz mu Rwanda byose byabaye inyungu urabona turavuga politiki muri hano hanze mu mahanga yabaye rusahurura munduru no mu gihugu nabo abitwa ba showbiz ari mu rusahurura munduru so bivuga yuko ikintu cya common sense y'umunyarwanda ntabwo igihari abanyarwanda rero nabo bajye batwumva bavuge bati impamvu dutinda muri ibi bibazo tubigarukamo buri munsi bati ntabwo mukunda abanyarwanda ntabwo mugira mute badewe baba bumva yuko muri hano ku nyungu namwe mufite icyo murimo gukura mu banyarwanda baba bumva yuko wowe yari kubuza aha ufite inyungu uvana mu banyarwanda epimaki ufite icyo uvana mu banyarwanda ufite icyo uvana mu banyarwanda ugasanga wenda kujya muri politike n'indonke yo gushaka mu banyarwanda ariko niwe
Serije njyewe na contributize muri RPF nimazeyo nda contributinga ni going a bad empire sinajya no mu Rwanda ntabwo nigeze narujyamo najyaga yo gutembera gusa n'ubu ngubu nibyo nyaranize nanga karengane kandi nzapfa ntashaka karengane na hano banza no kuri radio kuri radio narabivuze n'ubu ngubu sympathizinga n'aba Ukraine nde demonstratinga na natanze n'imfashanyo muri deke hano basabye ko bitanga imfashanyo narayitanze
yavuze ngo Putin yabwiye Western Europe ati kwa mutashyigikira muri abanazi undarambwira ati nzakaga muvuga kuti utashyira wese n'intera hamwe
and come the dictator was from America. That's how it works.
Yes.
You are either with them a common sense. Ariko natwe urabona nibyo twavuga twamaze umwanya tuvuga. Si abantu batari civilized nibo baba dictator. Umuntu civilized cyangwa umudictator urihangana n'ubwo umuntu yakugira atya ari ukamuha uburyo bwo kugira ngo uganire nawe umwereke uko byo atekereza atari byo ntagukoresha imbaraga n'ubwo abuzifite. Ariko there we go. Sasa dusoza rero stereje twavuze ku bintu byo kuvuga yuko nta mishyikirano twigeze tugira na Kigali ariko twarayisabye kandi turagumiza kuyisaba tuvugana n'ibihugu byose impamvu baturanjemo Uganda gusa niyo ntumva ariko ibihugu byose turabyegera tuvugana nabyo nakubwiye yuko nanjye ejo bundi nari muri leta ya hano ndimo kuvugana nayo ya UK ku butumwa bw'ihuriro nyarwanda na P4 abo muri Amerika nabo barabigira aba Canada barabigira aba Australia barabigira so ni ibintu biri standard niyo mpamvu dufite muri structure zacu diplomacy tugomba kuyitoza ruko turi alternative kandi tugomba kuvuga kunyomoza ibinyoma ariko tunasaba ibi bihugu yuko hagomba kugira ibyo bikora ntago pressure Kagame yumva ariyo kugira ngo agire serije ndashaka ngo nsoze mba msobanura kino kintu serije ntabwo Kagame ya telefone y'umuhozi ngo ajyeyo ari ubushake bwa Kagame ni condition bamuhaye iri tied kuri Commonwealth arambwira bati ntago dushobora kugira Commonwealth aho ngaho umupaka ufunze kandi Commonwealth uvuga yuko ibihugu bya Commonwealth nyine bigomba gushyira hamwe wowe ukinze umupaka w'umuturanyi wawe ukinze imipaka y'abandi bantu ntabwo byashoboka to ugomba kumvikana nabo arabizi na bamwe babikoze barabizi barabategeka nibyo urimo kubona wabajuti ariko abantu ko batarimo kugenda biri superficial agomba agaragaza yuko yabikoreye kubera yuko babimusabye cyangwa se batabikoze ntabwo Commonwealth yari kubagenda so agomba kubikora kuko arayikeneye ibisigaye bindi kwebwe nk'ihuriro n'abayoboke bacu turi ku isi yose tuzaguma turi ku isi yose turimo gukura kandi turi no mu gihugu so tugomba guma dukomeye turimo gukora ibyo turimo gukora ntabwo ngo harya ngo intuza ntibaho kubwa impuhwe z'agaca something like that ntabwo turiho kubera imbabazi za Kagame ariko turiho kubera yuko dufite ububasha n'ubushake bwo gutabara abanyarwanda ubwo Kagame tukamuhagarika ibyo bintu rero ni ibintu turimo gukora ku ruhande rumwe ku rundi ruhande turimo gushyiramo abanyarwanda icyizere tubavanamo urwikekwe tugira ibiki ni akazi katoroshye karimo gutwara igihe ariko ni igihe njye numva ngira icyizere make yavuze neza iyo ubona ubura kumara icyumweru naravuze nti wakoze neza kubura abantu bakandika ibyo bandika bakavuga ibi bakagira ibiki bigaragaza yuko n'abarimo kubivuga bagukeneye kubavugenda bavuga rero ibintu byo bavuga byinshi cyane bavuga ngo twavuze smart bavuze iki n'ubyo turimo gukora ni smart way tubikora bukeke nibwo buryo buri smart bigatanga umusaruro ukazaboneka ntutwitire twebwe ku byo dukora nibyo abanyarwanda serije niya sloga y'ihuriro nyarwanda ya imbaraga zacu epima bivuge imbaraga ni z'abanyarwanda
insinzi ni y'abanyarwanda
RNC imbaraga zacu
RNC insinzi
ni y'abanyarwanda
warabivuze neza ariko buriya
urakoze cyane Serge mugire weekend nziza na bagenzi bacu tubashimire comments baba batanze kandi byanze bikunze tugomba gutsinda ne protracted war cyangwa protracted ngo ntuza itwara igihe ariko turi on course yo kugenda buhoro buhoro tugenda dutera intambwe urakoze cyane Serge
urakoze cyane comrade Ali I salute you kandi keep it up ku kazi keza ukora Comrade Ali, Kumbi depi mati, mumono tu mwanazo sosa, kumi na tatu nani?
Arakoze mugenzi wanjye arabuze Karimu yakoze Rusagara yakoze Roger Rusesabagina baje muri iki kiganiro nagira ngo nanjye nsoze mbabwira abumva batumva imikorere ya Aranitse nayo ibabwira mu ijambo rimwe gusa Aranitse ikora gisirimu en fait turabasirimu iyo mbivuga ntago mba bimining abasirimu wenda tuzabona igihe cyo kubisobanura bwana Serge abasirimu aho batandukaniye n'imfura nuko imfura ishenja girishira igashobora no guhora Aranisi rero ibyo ntago birimo muri bareri zacu Aranisi ni ukuvuga iyo uri umusirimu utekereza ibintu bya gisirimu ugatekereza ibintu bitari mu macabiranya ugatekereza ibintu bifite viziyo ugatekereza ibintu bizagira akamaro bya gisirimu koko bitari bya nta gukekakeka nta mazimwe ntaki Aranitse nuko nguko turimo abadashobora kubyumva rero tuzakomeza tubasobanurire buhoro buhoro bazagiraho nabo bagere kuri urwo rwego rwo gutekereza gisirimu bumve bagira urukundo nta musirimu wangana ntago yubaho nta musirimu ugira ishyari nta musirimu ucabiranya nta musirimu ujya kugambanira undi we ntago bishoboka nta n'umusirimu wagambanira utari umusirimu umusirimu ahora agerageza kuzamura abandi kugira ngo bagere ku rwego rwe natwe imyumvire yacu imitekerereze yacu ya gisirimu tuzagerageza kugira ngo tuyishyire mu banyarwanda urwango rubavemo ubumwe buze amahoro aze na ndetse n'ubukungu buze tube abasirimu ku mubiri tube n'abasirimu ku mutima urakoze bwana Serge
urakoze cyane Epimaki na mushobora bagenzi bacu kuri chat batikirana tuba byatinze ariko nta kundi kwazite byinshi byo kuvuga n'ubu ngubu y'ingingo ndayikishirije hari byinshi nari kuvuga ariko reka dusoze tuzagaruka kuwa mbere dufite byinshi tuzaganira ninjye uzabara cyane cyo kuwa mbere kabajyamazaza kuwa kabiri reka mpite wenda mbabwira ubundi nakoraga kuwa kabiri mugenzi wanjye akaza kuwa mbere ariko ninjye uzaza kuwa mbere Monday night tuzaba turi kumwe idura azaza kuwa kabiri dukomezanye kuwa gatatu ni hagati mu cyumweru no gushimira abanyarwanda bose badutega amatwi kandi babwira nti kwivovota kwanyu ibyo muvuga nyuma rusika ibyo mwandika ku matelefoni ntabwo Kagame azavanwaho n'urusaku no kwivovota n'amaganya Kagame azavanwa n'abantu bafite indetermination abantu bari correcte abantu bafite agenda abantu bakunda abanyarwanda abantu bafite gahunda amaganya n'ibindi byose ubwo mwabyumvise niba ushaka kujya mu mpinduka ya politiki itsinda hitamo rwose ariko ibindi tumaze imyaka bientôt 30 njya mbona bavuga ngo bagenda bavuga gukora ibi byagenze ariko njye ntabwo ndi hano kubara imyaka ndavuga ni kuri uyu mugoroba twungutse iki twageze kuki niyo mpamvu nkinda muri politiki navugaga ni umwaka umwe ngenda ngurohiga amaco mvugana ariko ubundi muri struggle ushyiraho timetable nakoze ibiganiro cyane cyane ashyira ku challenge kuri Kayumba ni uri umusirikare generali bigenda bite akakubwira ati muri strategi zose dore uko bigenda ngeraho nanjye numva nari ku bundi umuntu ahinduka umustrategi ati ubu ndababona mwese tubana aha ngaha nta muntu ntazi mu banyapolitiki bari hano hanze struggle rero is about commitment ni ukumva aho uhagaze sibyo urusaku ruduhira sibyo abavuga cyane ahubwo ni ukuvuga ngo twakoze iki twageze kuki Epimake nta mushobora Ali Abdul Karim niwe wavugaga ati bitewe tuzatsinda nk'ivarensi ubwo rero munani aryana bagiye kuryama umunsi mwiza ko urimo kubyuka tuzakomeza ejo turabakora kuri radio
Changwe chumu vandi mngagai kwa kanga zimiso zi Izindu munyarwanda zaba mori chire kareka Yewe nijirie ni uriro nyarwanda Songa 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 mere
araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda
weni giye mwihuriro nyarwanda ndi umunyarwanda zaba muri kire kareka urya maherezo y'inzira ni munzu kanange nkubitiye ingoma mu ruza cyaye n'ubusa nakabasuye munyangire yahawe ijambo uva ku giti dore umuntu ugana ihuriro nyarwanda erega kora ndebiruta vuga numve se ninde utarambiwe amarira y'ababa paka zibabura bagabo babamarabira se ninde utarambiwe isifu zazi y'abahanzi nubonye arusa imbuto agere kwawe ibyaha bebefe bene n'ibinyaga
imitungo
Songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda
yewe nigiriye mwihuriro nyarwanda izindi umunyarwanda zaba muri kire kareka aba bavandimwe nzababwira ngeze ryari urundamo koko nawe byabageza reka nkore mu mirya ya gitari nabararitse umuhutu umutwe umututi va ku giti dore umuntu ugana ihuriro nyarwanda urara utazi kuramuka muza ageza ryari buryerega umwanzi wacu n'umwe ntiyanarari ntera ibaye imwe mureke kureba inkoni kubise mukeba urayirenza urugo mu maguru mashyashya
songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda
Gutumuna urwicyacya se cyangwa icy'umuvandimwe agahigwa kangazwa imisozi izindi umunyarwanda zaba muri kire kareka yewe nigiriye mwihuriro nyarwanda
songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere